Ngiyabonga mfowethu Neville, ngithe ku mfowethu Neville uqinisekile ukuthi awunalo ugcobo lincanyana kulokho kusana. Ngithele ukukhulekela abagulayo bekukhona abanye abantu ababuthana kulokho esikwangesontekiseni engifanele ngikubambe lapho nginabo nje beza lapha ebandleni futhi ngihlale ngicabanga ukuthi kungcono ukukhulekela abagulayo ngasebandleni. Angazi ngiyalithanda ibandla futhi ukwehlela lapha lapho inhlangano yebandla abantu phandle lapha bekhuleka. Futhi bekukhona intombazane encane emuva lapho intombazanyana enhle kunawonke ngani ngicabanga ukuthi ihlezi ndawo ndawo phandle. Lapha manje uma abantu bengayanga ekhaya ngiyabona manje futhi leyo yinto encane enhle kunawonke futhi igula kakhulu futhi besilalele lapho sizwa umlayezo wezilimi nokuhunyushwa kuya phambili futhi besilalele futhi sicabange ukuthi siqondile ukuthi ukuthile kushiwo ngentombazanyana futhi besilindile kubona uma inkosi inikeze umlayezo ukuthi yini engashiwo phakathi lapho kodwa ngicabanga ukuthi intombazanyana isikahle manje futhi izosinda. Futhi ngakho-ke futhi bekukhona inenekazi ebelilahlekelwe ukubona kwalo futhi besilikhulekela futhi omunye umuntu kwi-ambulensi lapha yamfundisi angicabanga ukuthi indoda ibiyosinda amaphawundi angamashumi amathathu nanhlanu noma amashumi amane nje kakhulu kakhulu futhi ngakho ngiza ngehla ukuzobakhulekela. Futhi isizathu sokuthi bengithe ukuba manqikanqika kakhulu ukugcwaliswa kuqathake kwaphuma ezingeni lami futhi ngizishayela ikhwela kulokhu kusa ukunqamula leyo ndawo ezingeni lami lapho ngaphambili lapho futhi bayangitshela manje ukuthi ngizofanele ngiwakhiphe bese ngiwagqokisa futhi ngakho-ke lokhu kuguga kuyanombela nje yiyona nto kuphele ngiyaziyo futhi ngaba lokugcwaliswa kulelo futhi kuthi akube uhafu nje walo futhi lapho sengiqale ukukhuluma ungakuzwa umoya omkhulu uthi ukufuqa uphume niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini ngaphandle ukunqamula izindebe zakho futhi kukwenza uthi kufefeza kanjalo. Ngempela singabantu abanenhlanhla ukuba siphile kulokhu kusa nokwazi ukuza ebandleni futhi kulolu suku olandulela ukhisimuzi belinde umkhosi abanawo okungukuthi ngithemba ukuthi kunezinganyana eziningi kakhulu lapha kulokhu kusa. Ngakho ngize lokhu ngizibambile nje niyabo futhi thina abadala ngezinye izikhathi sikhuluma izinto izinganyana ezingafanele ngisho zizizwe niyazi. Kodwa ngicabanga ukuthi ibandla linesipho esincane lapha sezinganyana ezincane emva kwesikhashana bengisibukisisa nje emuva lapho ufuna ukuhlala ngemuva kukasonto esikole bambelela nje uyabo ngoba ngicabanga ukuthi banezipho ezithize emuva lapho zabafa abancane ukuzinikezela kulokhu kusa. Futhi uma ngini labafo bancane kubulani ngikathi sisenze lokho ngifuna ukucacisa lokho akusiye uSanta Claus ngoba leyo yintatshana ukuthi ngelinye ilanga uzofunda ukuthi akukho lutho kuyo kodwa ivela kuJesu Kristu iqiniso lawo wonke amaqiniso niyabo indodana kaNkulunkulu. Futhi sinipha lesi sipho esincane kulokhu kusa ngoba sinazisa ukuthi ngesinye isikhathi uNkulunkulu wapha isipho esikhulu kunazo zonke singake sinike uSintu indodana yakhe. Futhi sinendlela empofu sikuzwakalisa futhi akukho lutho esingalunikeza ukuluqhathanisa nalokho kodwa njengabafayo omunye komunye senza lokho.
Now I was going to wait till next Sunday and I probably will anyhow.
Manje bengizolinde kuze kube ngesonto elizayo futhi mhlasimbe ngizokwenza noma kanjani phezu kokuthile ebengifuna ukukusho futhi okuthile kwaziswe thina enhle ekhaya ngobono engimele ngikulandele futhi kuhlobo lweku ubonakala sengathi kuyoba uhlobo lokumadlaadla kodwa asifuni neze ukucabanga ukuthi lokho uNkulunkulu akushoyo kumadlaadla imithwalo yakhe ilula.
Next Sunday, God willing,
futhi ngokuthi ngesonto elizayo uNkulunkulu ethanda sizoba nenkonzo lapha eyandulela nje usuku olandulela unyaka omusha uma inkosi ithokoziswa yithi ukuba sibe nalenkonzo futhi sifuna ukuba nenkonzo yasekuseni umkhuleko wabugulayo futhi mhlasimbe inkonzo yomphaphathizo. Kodwa-ke ngacabanga ngikhangise kubangani bethu ukuthi bangangena kodwa-ke sizoba nesonto ekuseni nesonto ebusuku futhi-ke abantu bafuna ukuhlalela unyaka omusha kodwa-ke sinezoba nomlindi ngalesi sikhathi na Kuzoba nabefundisa abaningana lapha bazokhuluma ebusukini bonyaka omusha kuqhubeke kuthi ngukuze kube phakathi kwamabili kuthi futhi simema befundisi abakanjalo kuba beze futhi bakhulume. Inkosi Thanda, ngifuna kuba umunye wabo onokuthile ukuba akusho ngobusuku bonyaka omusha. Bese kuthi ke ngesonto elizayo ngicabange ukuthi ngizoveza uhlu lwezinto ezenziwe okwenziwe ngilibonise ukuthi uNkulunkulu usebenzana kanjani nabantu bakhe futhi ngikuveze ngokungene kuvuthondaba lapha ebandleni. Futhi abaningi benu bayazibuza ngalolu daba lentela engenayo ebesidlula kulo selucazululiwe futhi ngakho-ke ngifuna ukunitshela ukuthi lokho kwenzeke kanjani futhi ngicabanga ukuthi kuyoba ukudingeka ngiphinde ngikuxoxe futhi ngesonto elizayo. Ngakho ngizovele ngilinde nje kuze kube ngesonto elizayo futhi ngizame ukukhuluma kini kancinyana kulokhu kusa okuvela ezweni yabo futhi ngesonto elizayo ngizozama uma uNkulunkulu ethanda ukunitshela ukuthi konke kwenzeka kanjani futhi nginilethele ngakunye kwezinto iNkosi ezishilo futhi nikubukele kushaya khona ngqo nje endawane yakho kubekwe khona ngqo endawaneni nebo akasho lutho kuyiphutha. Kona manje into eyodwa ngifisa kuyisho kulokhu kusa ukuthi mhlasimbe ngeke ngesonto elizayo uphathelene nokuthile okwenzeke izolo. Bengimadolo nzima kancane lapho ekungeneni kulokhu kusa ngoba ngempela ngithe kudabuka ukuze ngingazizwa kangako njengakho kodwa kungukuthi ngilapha awu ngizozama okwedlula konke ngingakwenza. Ngobusuku bakuthangu ngibe nengihambisana nabo mfowethu nodadewethu Sotman njengoba sazi lapha obunye abaphatheli bebandla nomkakhe beza ukuvakashela umkami nami futhi besikhuluma ngemihlangano ezayo ePhoenix namaphethelo uma kuyintando yenkosi. Futhi besingalele kwaze kwabacishe ukugamanxa kweleshumi ngiyacabanga futhi ngiyempeteli ndawo ndawo cishe ngeleshumi nanye futhi esikhathini esithile ebusuku ngaphupha iphupho futhi kuleli phupho ngibone umuntu othile obefanele ukuba ngubaba wami enkulu indoda enkulukazi imele nje ngakukhuluma ngokufanekisa ubaba wami. Ngibone isifazane akabukekaga njengomama wami kodwa nokho ebefanele ukuba ngumama wami futhi le ndoda ebifanele ukuba njengobaba umyeni walolo wesifazane ibimphatha kabi ngone. Kangangokuthi ibinesinqamu sokhulu futhi ibimphakamisa kanje futhi imshaye ngalesi sinqamu sokhulu futhi ubewa futhi ehle futhi-ke emva kwesikashana ubevuka futhi ibiyohambahamba ithathe umcabango ukumshaya futhi ibiphinde imshaye futhi bengimi ngiqhelile ebangeni ngikubukela. Ekugcineni ngadinwa nje yikho futhi bengimncane kakhulu kunaleyo ndoda ebifanele ukuba njengobaba wami. Ngakho-ke nginyukela kuyo futhi ngabeka umunwe wami ebusweni bayo ngathi ungaphinde umshaye futhi yabo. Futhi lapho sengenzile into ethile iqala ukwenzeka izingane zami ziqala ukushaya umthambo futhi ngaba mkhulu imisipha emikhulu ekhantse imithambo. Angikaze ngibone imisipha enjalo futhi ngavela ngathatha le ndoda ngesipika ngase ngithi ungaphinde umshaye futhi uma umshaya uzidingeka ubhekane nami uma uphinde umshaya futhi le ndoda yangesaba yase imshiya phansi ngavuka. Hawu ngicambalele lapho ngomzizwana nje sizathu incazelo yalokho iyafika. Lokho bekungukuthi kusobalo isifazane ngokukhuluma ngokufanekisa yibandla eliwuhlobo lukamama. Ubaba uyihlelo phezu kwakhe elibusa phezu kwebandla njengomyeni phezu kukankosikazi. Futhi la mahlelo ashaya lelo bandla futhi awalivumeli ngisho limi ngezinyawo zalo nje ngaso sonke isikhathi lizama ukuvuka noma lenze ukuthile bona abantu phakathi lapho ihlelo limshala imlahle phansi. Futhi kusho nje ukubeka imisipha yokukhola phandle lapha ukugcina nginamathisele umunwe wami lapha futhi ngithi ngibhekene nami yabo isizathu kunabantu abathile phakathi lapho abangakabaka uNkulunkulu futhi lokho kwalunga. Cishe bese sivukile cishe amahora amabili noma amathathu ngiyacabanga futhi indodakazi yami engiyawo uRebecca emuva lapho usebenza esibhedlele Methodist eLouisville ngabe lolo hlobo lokuqeqeshwa komhlengikazi oseyimfunda umuntu makhwela ngabasizi bomhlengi bukazi abangakhokhelwa bababiza kanjalo noma kuthile kunjalo futhi waye yena babiza ukuba fike ngalokho kusa futhi ilokho kwangivuza futhi kwakuseli futhi yena nomunye asebenza naye esikoleni lapha basebenza lapho ndawonye futhi ngalizobayisa ngalo lwezweni babefanele babe lapho ngelishumi nqubo futhi nkosikazi wazibuza ukuthi ngani ngangenake kameleni lokulala ngalikhiya manje ngibe nezinto eziningi ezenzekayo empilweni yami kodwa angikaze ngibe nanoma yini enjalo ngangena ekuqulekeni angiyazi incazo angikaze ngibe nanoma yini enjalo empilweni yami kodwa ngaphambi kwami kubonakala sengathi ngaqonda ukuthi kwakuwumbono futhi ngangisembonweni kodwa ngangikhuluma nendodana yami uJoseph kungukuthi wayengekho ekameleni ngalesi sikhathi kodwa ngandlela thize njengoba nje kwangishaya ngangikade ngikhuluma noJoseph futhi ngangabheka phezulu futhi hlobo olusekumeni kwesivivane kumi phambi kwami kwakungencane izinyoni ezincane into ethize enjengengxenye ye-intshubude futhi zaziphezulu esicongweni emagatsheni kwakune ngahle ngithi ezintathu noma ezine khona-ke elilandelayo igatsha elilandelayo mhlawumbe lesishiyagalombili noma ishumi futhi phansi ngaphansi kwakuneshumi nanhlanu noma amashumi amabili futhi zazingamakhawu amancane ngoba izimpaphe zazo zazishayiwe futhi zibukeka sengathi zazizama ukukhuluma nami zisho kuthile futhi ngangisetshonalanga kubonakela sengathi ungasetucson e-Arizona futhi izinyoni zazibheka empumalanga futhi ngangilalelisisa zazizama ukuthi kwakubonakala sengathi zazizama ukungitshela okuthile futhi zazinezimpaphe ezincane zonke zazishayiwe nezinto zazinezibazi zempi kakhulu impela kwenge khona manjalo inyoni eyodwa iqala ukuthatha indawo yenye igxuma kanjalo futhi zona izinyoni ezincane zasuka ngelikhulu ijubane zindizela ngasempumalanga futhi lapho sezindizile kulokho kwafika inyoni enkulu enkulu njengamajuba namaphiko acijile futhi zangena ekubhuzeni futhi ngelikhulu ijubane ngejubane elikhulu kunalokho izinyoni ezincane bezinjalo zandizela ngasempumalanga futhi mina namanje kowabi onembeza ababili ndawonye ngazi ukuthi ngangimi lapha futhi ngazi ukuthi ngangikwenye indawo ethize niyabo futhi ngacabanga manje lo nombono futhi ngifanele ngifunde ukuthi lokhu kusho ukuthini futhi kungaphezu kweqembu lesibili lezinyoni liza ngabheke entshonalanga futhi kwakubonakala sengathi isimo sesivivane njengezimbili ohlangothini ngalunye neyodwa ngweni wafika izinhlanu zezingelosi ezinamandla kunazo zonke ngake ngazibona empilweni yami isivinini esisabekayo kanjalo ngikaze ngisibone amakhanda azo ebheke emuva namaphiko azo acijile entweza ngokushesha nje futhi amandla kaNkulunkulu umnini mandla wonke ngishaya ngendlela yokuthi azange phakamisa ngayothi ngqungi suka phansi yonke indlela ngisuka phansi ngiya phezulu ngangingamuzo Joseph esakhuluma futhi kuzakala sengathi kubhodloka komsindo ovimbezelayo lokho lokho kuduma kukhulu kwahamba kude le ebangeni kuyenikizini futhi lapho ngiphakanyiswa futhi kwakukhona isivinini esesabeka kakhulu sezingelosi futhi ngingazibona nje khona manje niyabo njengoba zaziza kulokhu kubumbeka kanjalo zishanela zize ngokwimi manje kungesikho ukuphupha manje qhabo ngangilapho ngo ngiphapheme kakhulu nje njengoba nginjalo manje yabo kodwa nakho kuza futhi zazini jubane lesabekayo ngaze ngacabanga ukuthi uma kuphakamise ngezwa lokho kukhuma kufana noma kufana nokuchuma okwaqhumayo njengesivimbo somsindo futhi lapho sekwenzile ngacabanga lokho kufanele kuchaze ukuthi ngilongela kubulawa yabo emqhubeni kohlobo oluthile futhi ngavele ngenkathise ngicabange ngalezo zinto ngacabanga yabo ngeke kube yilokho ngoba uma bekungukho bekuyoba uJoseph naye isizathu nanye esakhuluma icabanga ukuthi ngilapho ngangimuzwa bekungesikho lokho manje lokhu konke kusesembonweni kwakungekho niyabo kwakusembonweni futhi-ke khona manjalo lapho sengiqondile ukuthi bengikade zazingizungezile ngangingakwazi ukuzibona kodwa ngangilethwe kulesi sixuku sesivivane sazo ngaphakathi kwalesi sixuku sezingelosi ezinhlanu futhi ngacabanga manje ngelothi yokufa ibiyoba izoba ngeyodwa ezinhlanu kuyoba umusa. Ngangicabanga lokho, ngacabanga o kufika nomlayezo wami lolo vuthi indaba lwami lwesibili zize ukungilethela umlayezo ovele enkosini. Futhi ngakhala kakhulu ngawonke amandla ami kakhulu ngangengingakwenza. O Jesu, ngabe yini ofuna ngiyenze na? Futhi lapho sengenzile kwavele vele kwasuka kimi. Angizizwanga ngikahle nje kusukela ngaleso sikhathi. Niyabo, benginjalo suku lonke izolo, ngidingeke ngihlale endlini cishe impela ngizizwa ngingesimi, angikwazi ukwenza ingqondo yami ihlungeke. Futhi kazimulo namandla enkosi, bengindikindiki yonke indawo lapho sekungishiyile. Bengizama ukushikihla izandla zami futhi ngacabanga angikwazi ukubamba ukuphefumula kwami. Futhi ngahamba-hamba futhi kuyiphansi lendlu futhi emuva naphambili. Ngacabanga kusho ukuthini Nkosi na? Kusho ukuthini na? Ake ngama ngathi Nkosi Nkulunkulu, inceki yakho angikwazi ukuqonda nje kungani na, bekuyini leyo na, kwazise Nkosi. Hawu, lapho iye angikwazi ukulitshela ngakho. Lapho ngithi amandla enkosi, ayikho indlela yokuchaza lokho. Akusikho lokho ozizwela khona lapha ezibusisweni. Lokho izibusiso zenkosi, lokhu ngokungcwele. Ohe, kungaphezu kwanoma yini umuntu ofayo angakucabanga ngisho. Yabo? Futhi be kungikhathaza kabimbela. Akusiso isibusiso, kuyisikhathazi. Uyakhathaza niyabo, yilokho-ke. Uma kuphela belinga, uma bengingathola kuphela indlela ethize engingatshela abantu ukuthi lokho bekuyini noma yini umuza wakho ubuyini. Khona akufani nje nokuhlala lapha ufune kujabula, kuyinto ethile ukuthi wonke umthambo kaphakathi kuwo nje zi ungaphezu kokwesaba, ngaphezu kokwethuka, yinhlonipho yokuzithoba engcwele. Ayikho indlela yokukuchaza ngisho kuze kube umhlane wami wonke phansi naphezulu emgogodleni wami, ngeminwe yami phansi naphezulu ezinyaweni zasezinzwaneni zami, isiqu sonke besindikindiki nje. Ngiyabo, njengoba nje uye wahamba emhlabeni ndawo ndawo. Futhi bekungishiya kancane kancane futhi ngathi enkosini ungangazisa nje o Nkulunkulu. Ngicabanga ukuthi okusondele kunakho konke kwake kwafika kokuba namandla angako. Futhi kwakulapho ngisezurike eSwitzerland ngalesi sikhathi lapho engibonisa khona lelo khozi laseJalimani libhekisisa lowo mgibeli wehashi oyingisi yehle ngqamula e-Afrika. Futhi wathi bonke bonile futhi basilelwe inkazimulo. Futhi ngangikhale enkosini ukuba ngisize futhi ngingifuna yona ukuba inginike incazo, ngoba ngizibuzile uma bekusho ukuthi bengizomuka bengizobulawa. Futhi uma bekunjalo bengingeke ngisho lutho emndenini ngakho. Sekuyisikhathi sami sokuya ekhaya, ngani ngizohamba nje ngiye ekhaya lokho konke kwabo. Kodwa uma bekungesikho lokho ebelikusho, bengingafuni ukutshela umndeni, bengingafuni ukuba bazi lutho ngakho, ngikuyeke le nje kwenziwe. Futhi lokho bekuyoba yikho konke kwakho. Ngathi Nkosi, ngisiza ngifuni ukutshela umndeni, uma wena ulokhu ukubiza kwami ngiye ekhaya, awu ngizohamba. Niyabo, ngathi futhi niyazi ni wena uthi awu kungani ungacabanganga ngalokho okushilo emonweni, lokho umbono okushilo na? Kodwa awukwazi ukucabanga ngezinto ezinjalo ngaleso sikhathi. Wena angikwazi noma kanjani. Futhi ngacabanga ngangikhathazekile nje ngidiniwe. Awazi ukuthi ucabange kanjani, awukwazi ukucabanga. Ngathi Baba wasezulwini, uma lokho bekusho ukuthi ukukhuma bekuzongithatha, awu ngazise manje. Ngakho angizukusho lutho ngakho. Inkazimulo namandla akho akwehlele phezu kwami futhi bese ungiphakamisa futhi, noma inkazimulo yakho mayehlele phezu kwami. Futhi-ke ngizokwazi-ke ukuthi bekusho lokho futhi ukuze ngikwazi kukugcina kimi. Futhi akwenzakalanga lutho. Ngakho-ke ngathi koneke Nkosi, uma bekusho ukuthi uzothumela izithunywa zakho ngokuyalwa kwami, khona-ke vumela amandla akho abuye futhi kwathi ukungikhiphe ekamelweni. Nakuba sengingisangulukile nebhayibheli lami esandleni sami, khona-ke niyabo, futhi ngicela uNkulunkulu angisize. Futhi ngenkathi sengenzile wawangibonisa ukuthile embhalweni kumayelana nakho ngo khona lapho. Futhi ngacabanga ngabe lokho kungaba yilokho ngempela na, ngikwenze kanjani lokho na? Futhi angikwazi ukuchaza lezi zinto bafo, kungaphezu kwanoma yini engaziyo ngayo. Niyabo, Umgamu kwesifazane uyinqaba kakhulu, umunye wabadlula bonke emhlabeni, kodwa isikhashanyana angishongo lutho ngakho, ngaqhubeka wazi ukuthi kwakukhona okwenzekile. Ngakho lapho ngimtshela wathi, uyazi Bhili, ngiyakubona futhi ngiyakuzwa kweziningi zalezo zinto. Wathi, uyazi ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke. Washo wathi, kodwa lokho kwakunento ethile. Kubonakala sengathi nje uyangiyakazisa nje lokho kuqhumana lokho kuza ngejubane elikhulu kwalezo zingelosi kanjalo ezinhlanu zazo ndawonye esixukwini sazo, njengokuthi kuthi akufane fane nokuthi ngaba nalezo sivavane sidetshwe lapha nebo zazibukeka kanjalo kuqaleni zazibukeka zinjenge uhlobo lwe ebangeni zazibukeka zithi azifane nalowo mbala wamajuba futhi zazise ekuzeni zisuka ngalendlela futhi zazizibukeka njenge eyodwa yesibili esithathu esine bese kuthi ke eyodwa esicongweni niyabo zenza ezinhlanu futhi zize ngesivinini sinjalo akukho lutho akukho majeja akukho lutho olunye olungakhathaniswa naloko futhi ngingazibone nje futhi amakhanda azo athi kuphendukele emaceleni lawo maphiko otshekele ngase muva ehlome kuphelele futhi nazi ziza ngakho kanjalo zehla njingo futhi nje zangingenise kulesi sivivane sesixuku sazo. Ngibonile ukuthi bengisukile ngisukile emhlabathini ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngezwa le ebangeni lokho kuduma njengeyibhanoyi lapho lidlula isivimbo somsindo nike nakuzwa kwenzeka kanjalo njengokuduma okusebangeni ngicabanga lokho kungahle kusho manje lapho manje lo mbono ungishiya ukuthi ngizobulawa ngokuqhuma noma into ethize ngicabanga ngilapha ngiphakanyisiwe ngizona bezilapha ndawo ngiphakathi kulesi sivivane sezingelosi lapha kodwa angazi mhlawumbe inkosi iza ukuzongithatha ngise ekhaya. Ngabe sengizwe uJoseph ezansi lapho ethi babayi ngacabanga qhabo uma lokho kuyilokho ngabe kumthathile naye kodwa-ke okuthile kwathi wena kumbulani ngilindile ngibheke umlayezo ebengihlala ngiwulindele okuthile. Futhi umbono ngolunye usuku niyazi njengoba bengilapha kungekudala kungitshela ngalokho okwakuzokwenzeka ukuthi ngangishumayela kanjani phakathi kusukela elangeni kungene kule ndawo futhi-ke wathi manje khumbula uvutho ndaba lwesibili lusazofika ngacabanga kuzoba khona umlayezo. Uyakhumbula umlayezo wami lapha na ukuvulwa kwalelo hotshe lokuvala phezulu lapho lawo maphimbo ayisikhombisa nezimpawu okungalotshiwe ngisho nasezinile kankulunkulu. Ngiyakhumbula na futhi kwangithatha kwangingenisa kuleso sivivane futhi Julie Jackson uma ulapha lelo phupho onginika lona kungekudala ngeke ngilisho kulokhu kusa wena wawukakhulu uNkulunkulu wayephelele kakhulu futhi ngithethelele ngokungakuniki incazo ngoba ngibone ukuthile kuhamba JT into efanayo yabo futhi ngibengikwazi lokho nodadewethu Collins okufanayo ncamashi yabo futhi eziyisithupha zalezo ziholela ngokuqondile into efanayo futhi ke umbono enginitshele wona nonke eminyakeni edlule wenzekile nje ngolunye usuku niyabo lokho kuyokwenzeka futhi nakho kulele ngo konke kulele ngo lapha ya yini ethize nje ehambayo angazi ukuthi kuyini uNkulunkulu ngisize umkhuleko wami asikhuleke.
Heavenly Father, we are just
moments ezulwini singabafayo nje futhi simi lapha kulokubusa futhi inkosi ngiwangithumela ukuhola lo mhlaba omncane naleli bandla futhi ngisekupheleni kwami ngazi ukuthi yiphi indlela ini kuphi ezayo kodwa ngazi lento eyodwa ukuthi wena wathi uyokwenza konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo abakuthandayo futhi babizwa ngokwenhloso yakho. Ngikhuleka kuwe Nkulunkulu ukuthi isandla sakho esikhulu somusa sizoba phezu kwethu. Siyazi ngokuqiniso ukuthi wena nguNkulunkulu futhi siyazi ukuthi wena awusiye owaphile ezinsukwini esezadlula kodwa wena uzaphile nanamuhla. Wawuhlale nguNkulunkulu uyehlale nguNkulunkulu wawunguNkulunkulu ngaphambi kwesikhathi futhi uyaba nguNkulunkulu lapho isikhathi sesingasekho uyohlala nguNkulunkulu.
And we are in thy hands, Lord. We are just
clay and thy the potter. Shape our lives, Lord. Give us the best of our lives. We are just in thy hands. We had no way of rescuing ourselves. Ukhola kwethu kuphefumula kungenisa lokho oqhubini lwethu impela futhi sithanda wena ngalokhu ngoba siyazi ukuthi ngolunye usuku sizokubona futhi uzoba senkazimulweni yakho futhi sizobukela kuwe.
And we long to hear those words. It was well done, my good and faithful
servant. Silagazelele kuzo lawo mazi. Wenze kahle ncibi yamendle lethembekile. Ngelezinjabulweni zenkosi elungiselelwe wena kusukela kusukeleni kwezwe kuze kube yileso sikhathi wonke uNkulunkulu lapho siyohlangana khona sihole sizincike zakho futhi sicela ukuthethelela kwezono zethu.
These mighty visions, Lord, too much for your servant. I don't know what to do.
Nimibone namandla Nkosi inkulu kakhulu encwebini yakho angazi ukuthi ngenzeni ngiyazi nje ukuthi yeza futhi ngingasho kuphela lokho engikubonile nalokho kwashiwo futhi ngezinye izikhathi kuyangethusa Nkosi futhi ngiyazibuza ukuthi ngenzeni. Kodwa-ke ngithatha iBhayibheli futhi ngifunda phakathi lapho ukuthi u-Isaya kumele ukuthi wazizwa kanjani ngalolu suku ethempelini ngenkathi ebone lezi zingelosi amaphiko emboze ezinyawo zazo akumangalisi amemeza wathi maye kimi ngokuba amehlo ami abonile inkazimulo yeNkosi. Kuthi kwakungaleso sikhathi umprofethi amemeze khona emva kokuba esehlanziwe ethembelini ngenkathi ingelosi yathatha izinhlawu futhi yathola ilahle lombilo yase libeka ezindebeni zakhe emva kokuba esevumile ukuthi wayengumuntu ezindebe ezingcolile futhi ehlala naphakathi kwabantu abangcolile nokho wayengumprofethi. Ngelosi yathatha izindawo yase ibeka ilahle lomlilo ezindebeni zakhe futhi yamhlanza yase ithi manje hamba umprofethe Nkosi Nkulunkulu. U-Isaya wamemeza ngilapho Nkosi thuma mina ngenkathi ethenga ubani ozosihambela na ngalezo zizukulwane esibi nesiphingayo.
Oh God, let it repeat again.
Amen.
Let it come again, O Lord. Send the Holy Spirit with cleansing fire.
Magubinde futhi, magubuye futhi. Oh Nkosi, thumela umoya ngcwele nomlilo ohlanzayo. Ngokuba ngiyavuma, ngiyizindebe ezingcolile futhi ngihlala kulomhlaba lapha nabantu abangcolile futhi zingcolile emehlweni yakho Nkosi.
Oh, send the cleansing power. The Holy Spirit cleanses us, O Lord. Cleanse us, servant, Lord.
Kodwa thumela amandla okuhlanza umoya ongcwele sihlanze Nkosi, hlanza incebo yakho Nkosi, futhi ke khuluma Nkosi, incebo yakho ilalele, ngilangazelele kuzo lelo phimbo, ngingowakho, ngisebenzise Nkosi njengoba ubone kufanelekile, ngenkathi ngisazibeka mina uqobo phezu kwe-altare lakho.
Let the Holy Spirit cleanse me, Lord.
Umoya ongcwele mawungihlanze Nkosi, futhi ugcobe futhi uthumele Nkosi. Uma ufuna ukuba uthile hambe, uma leli kuyihora lesi yisikhathi, angazi Nkosi, ngiyazi nje ukuthi ngibone lezo zingelosi, futhi wena uyazazi lezo zinto ukuthi ziyiqiniso impela, futhi ngiyakhuleka Nkosi, maye kimi, ngakho ngisize.
Now bless this people.
Futhi manje busisa laba bantu futhi silapha namhlanje ngaphambi nje kosuku olwandulela lesi sikhathi somkhupho sokuzala kwenkosi yethu sikhulekele ukuthi uzosisiza futhi kulukukusa inceku yakho mfowethu Nevili iye yazizwela ukuthi mhlawumbe kuyoba isikhathi ukuthi ifanele nje iphumule imizuzwana embalwa futhi mhlawumbe ngifanele ngikhulume futhi ngikhulekele ukuthi uzongisiza manje. Kukhona labo lapha Nkosi nathi sonke abanesidingo sakho ngakho siyakhuleka manje ukuthi uzosibusisa njengoba sifunde izwi lakho futhi sizindla okwesikhashanyana.
Let our spirit come upon us, Lord, and Cleanse us and set us on fire with the Holy Spirit, with the message of God, fresh from the altar, fresh from the world, before the altar, 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 before
Manje ngifisa kuninakisa omunye umbhalo lapha kanye namanothi ambalwa engiwabhalabhale phansi futhi ngiyakholwa uDoc noma uBilly noma omunye wabo ungitshelile ukuthi ufuna ukuphuma kuse-eli kancanyana ngenxa yezinganyana banezipho ezithize zakho nina bafo abancane abasanda kuphuma kusele sikole wenu nina namathelani ngapha isikhashinyana nje lokho esikushoyo lapha kungahle kube ukujilile kini kodwa nina hlalani nje ninganyakazi nomama nobaba okwemizuzu embalwa ngifuna ukukhuluma nabo manje ngale yemahubweni ihubo amashumi ashiyagalombili nesishiyagalolunye ngifuna ukufunda ivesi noma amabili lehubo amashumi ashiyagalombili nesishiyagalolunye ngizozama ukufunda amavesi elemashumi amahlanu amashumi amahlanu nanye nelamashumi amahlanu nambili lamahubo amashumi ayisishiyagalombili
Now, can you hear all the way back in the back all right? If you can, raise up your hand.
Manje, niyeza, nonge muva lenge, muva kulungile na umanizo, phakamisani zala zenu, ngakho ngi okuyi, ngabe yonke imipopo iyakhala na, ngabe lona ungono, noma lona na, khona lapha, lene imibilo hlangothini na, kulungile.
I don't know where they're...
ngazi noma ngabe bazoyithe ipha lena noma qabo kuwuhlobo lomcimbi ongalindelekile kulukukusa kodwa ningakhohlwa manje yiba nabo bonke abangani bakho futhi ngifuna uqiniseke cishe impela kuzama ukuthamela umhlangano wesonto elizayo bazoba nesonto seliqediwe ngokushesha lapha ngiyacabangela futhi ngizobuya khona-ke ngalokhu ngishumayele lezo zimpawu ezisikhombisa uma kuba yintando kaNkulunkulu okuvela embhalweni lapha incwadini yemahubo isahluko samashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye ngiqale ngevesi lamashumi amahlanu lalisisane ekufundweni kwezu manje
remember Lord the reproach of thy servants How I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people. Wherewith thine enemies have reproached.
Kumbula Nkosi ihlazo lezinceku zakho nokuthi ngithwele esifubeni sami ihlazo lezizwe eziningi kakhulu ezisola ngazo izitha zakho o Nkosi ezisola ngalo ukuhamba kogcotshiweyo wakho mayibonge Nkosi kuze kube phakade amen Ngingathanda ukukhuluma kini kumizuzwana embalwa ngokuthi ngifuna nina ukuba nimake lokho kuqala futhi nifunde niphindephinde lokho kahle ngempela mhlawumbe lifanelwe ukufunda futhi khona manje nalisisani manje niyabo
Remember Lord the reproach of thy servants How I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people, wherewith thine enemies have reproached, O Lord.
Kumbula Nkosi ihlazo lezinceku zakho nokuthi ngithwele esifubeni sami ihlazo lezizwe eziningi kakhulu ezisola ngazo izitha zakho o Nkosi ezisola ngalo ukuhamba kogcotshiweyo wakho mayibongwe Nkosi kuze kube phakade amen
study it close as David
Lithathisiseni njengoba uDavid akhuluma ngakho ngifuna ukusebenzisa okwendikimba kuxakile kakhulu uma indikimba kakhisimuzi futhi kodwa njengoba ngishumayelile ngesonto ledlule ngendikimba ixakile ngiyakhohlwa ukuthi bekuyini manje kwakuyi uxolo kuwa izwe lihlakazeka
Now I want to use for text this Sunday the reproach For the cause
manje ngifuna ukuyisebenzisa kwendikimba kuleli sonto ukuthukwa ngenxa yezwe manje ake ngikuphile futhi ngahle impela ukuthukwa ngenxa yezwe
God has a time and a reason for that time to fulfill all his words.
Unkulunkulu nesikhathi nesizathu saleso sikhathi ukugcwalisa wonke amazwi akhe. Unkulunkulu wazi kahle ukuthi uzokwenzani. Asazi, sifanele nje sikwemukele njengoba isinikeza khona.
But he knows. And there's nothing going to go wrong with what he's planned to do.
Kodwa uyazi futhi akukho lutho luzohamba kabinga lokho ahlele ukukwenza konke kufanele kufike kufanele kube khona ngeziki zikathi izinto ezimadladla nezinzima ukuveza kuphela into yangempela imvelo yeqiniso yento.
You know, rain is born in a
yeah, imvula izalela kwezimahlimbihlimbi ezimahlakahlaka umbane osakazekile ziphakaphaka ezinomtumo futhi ukuba besingenayo imvula besingeke siphile kodwa ngibona ukuthi kuthathani kulethe imvula na umtumo umbane kubanike intukuthelo futhi lapho kufika imvula
a seed must die rot corrupt
imbewu mele ife ibole yonakale inuke futhi iphindele othulini lomhlaba ukuze iveze impilo entsha.
It takes the pounding of
uthatha ukugula kwegolide liphendulwe move naphambili futhi ligule kuze kuba wonke amanyela sekishiwe kulo hayi ngoba liyabenyezela ngoba umtapo wensimbi okhipha insimbi owaziwa njengegolide leziwula ubenyezela njengegolide langempela. Kodwa ubeka kukubili ndawonye waqhelelanise awukwazi impela ukuwahlukanisa kodwa abeke ndawonye ungabusha futhi umshaye njalo fanele ashaye aze abone isithombe sakhe uqobo sibonakaliswe egolideni.
God sets a time and has a purpose for everything that he does.
Futhi uNkulunkulu ubeka isikhathi futhi nenhloso kukho konke akwenzayo. Akukho lutho olwenzeka ngenqaphephe nje kulabo abathanda inkosi futhi babizwa ngokubiza kwakhe niyabo kusimiselwa ngaphambili.
And everything works just right for that. Because
futhi konke kusebenza kahle nje kulowo ngoba akawaqamba amanga futhi wathi lokho kwakunjalo ukuthi konke kunesikhathi sakho inkathi yakho futhi kunendlela yakho futhi uNkulunkulu usemva kwawo wonke umnyakazo.
And sometimes you think everything's going wrong.
Futhi ngezikhathi ngoba ukuthi konke kuhamba kabi kukuyithi lezo zinto zibekwa phezu kwethu izivivinye nokumangala ungukuhlolwa ukubona ukuthi sizophendula kanjani esenzweni. Isikhathini esithile sedlule phakathi yenhla eVermont umfowethu Fred nami sawelela uhlangothini lwaseNew York ngaphesheya kwechweba iChamplain futhi sase siwelile uhlangothini lwaseNew York futhi ngibikela entabeni lapho loko phezulu kwintaba iUK lapho ngangivame kuzingela khona.
And there I remember when
ngithi lapho ngiyakhumbula ngenkathi ngilahlekile nokuthi uNkulunkulu wangiholela kanjani emuva ngomoya ongcwele nje kuphele esiphephweni ukuthi ngabe ngafa ngabhupha futhi kanjalo nomkami nobili ezansi kami elincane amamayela kuphela futhi ngajikiswa futhi kwakukhona nje ikhwaye elincane esedlule kulo kungene kame ekuqaleni kwento asehlobo futhi ngangimi lapho ngikhuluma nomfowethu Fred futhi umoya ongcwele wathi phuma ube wedwa futhi ngaphumela ekhathini sikhashenyana indawo wangitshela kukhona uyochaka obekele wena qaphela manje kodwa akazange ngitshele ukuthi kanjani ini. Ngiyabuya futhi ngatshela umfowethu Fred ngaye esentweni ngalobo busuku ehole likhulu ngakumemezela kubantu futhi busuku obulandelayo kwenzeka kwasekuthi-ke kumi lapho ngenkathi engitshela kulabo bahleki abahleka usulu wathi kusezendleni zakho yenza kubo noma yini oyishoyo kuzokwenzeka khona manje.
There you are.
Nakho lapho okhona lapho umuntu othize ongahlonibekile ngabesaba uNkulunkulu futhi babehlekisa futhi behleka usulu emhlanganweni insizwa nentombi futhi wayezama ukwenza ucansi obuhlabalazayo naye esakhuweni nokunaka kwawo wonke umuntu ngenkathi ngangisazama ukushumayela futhi wamqethukisa ikhanda wayesenombela ethangeni lakhe wesifazane wasekqethule ikhanda lakhe futhi ezama ukwenza kwanga wesifazane futhi eqhubeka kanjalo emhlanganweni ezidonsela kunyakwa futhi umoya ongcwele wathi manje basezandleni zakho uzokwenzani ngabo na kwaba nokuvunguzo kungcwele wonke umuntu ehleli ethule sengathi ufile uthi ngacabanga oh nkulunkulu yini okumele ngiyenze na khona-ke ngiyakhumbula uma kwakungesikho ukuxwayise kukomoya ongcwele izinsuku ezimbili ngaphambili ngathi ngizonithethelela manje yilokho ayifuna ngikuzwe yebo ngoba yemva kwakho konke ngibe necala mhlawumbe hhayiyela lokho kodwa nginecala futhi icala lokuncane lingelokukhulu ngakho kathi ngiyanithethelela futhi kukhona ufakazi abahlezi lapha manje babe lapho ngalo nkathi khona-ke umoya ongcwele wehle
You see, I believe that all these things had a meaning.
Manje lewongi kholwa ukuthi zonke lezi zinto zinencazelo ubuye kwenzani ngamandla na ubunga kwenza kanjani ubone umphumela wesenzo na kuthile okuza njengesenzo khona-ke ubhekana kanjani nalezo senzo na niyakuqonda engikushoyo na ubungenzani na
And maybe all this is worked up to where We're at now. I don't know. I just can't say.
Futhi mhlawumbe konke lokhu sekukhule kwafika lapho sikhona manje ngazi angikwazi nje ukusho kodwa bekuhlala njalo kukhona indlela ethile futhi kumlani lokho ukuthuka kwekwezi ku-izwi belihlala njalo libhekene nokuthukwa
All through the ages, God's anointed word has always been reproached.
Kuyo yonke iminyaka izwi likankulunkulu eligcotshiwe belihlala njalo lithukwa futhi yingakho kunzima kakhulu kubantu abangaqondi bangakwazi ukuthi bakwamukele kanjani lokho kuthukwa
Can you remember the disciples returning back?
Yabakhumbula abafundi bebuyele muva futhi bethokoza ngoba babethola ukuthi babebalwe njengabafanelekile ukumela ukuthuka kwegama lakhe na. Bathi bonke abaphila ngokwesaba uNkulunkulu kuKristu bayoshushwa kuthuka kwezwi.
You always have to stand this reproach in order to give your testing.
Ufanele njalo kumele lokhu kuthuka ukuze unike ukuvivinywa kwakho ukubona wonke umuntu oza kuKristu ufanele kuqala aqeqeshwe okomntwana ukwenzela inhloso yonkulunkulu akugcobele yona futhi kumbula uma ungakwazi nje ukuthula kumbula uma ekubizele lokhu akukho lutho olungakuvimba kungenzeki abekho devil abanele ekuhlushweni kodwa lokho izwi likankulunkulu elizobonakaliswa
You're born for a purpose, and nobody can take your place.
Uzalelwe inhloso futhi akekho ongathatha indawo yakho ungahle ube nabalingisi nakho konke okunye kepha basoze bathathe indawo yakho kunjalo izwi likankulunkulu lizonqoba ngeke lihluleke
Therefore every Christian ought to stand.
Yilapho wonke umKristu abefanele ame khona azi lokho lokho futhi izilingo zizovela futhi zibonakala zonke izindlela kuwe kodwa khumbule uNkulunkulu unenhloso futhi konke kuzosebenza kahle manje ake sibuyele muva nje ezimbalwa zezehlakalo zezwi likankulunkulu ligcwaliseka nalabo ababephethe yizwi onyakeni wabo ngingizizwe lengisemoyeni sikhatheni singesile sedlule ngokuthi uthile bengixeka kungenzeka ukuthi kusezweni le teyipu ngokuhlala ngibhekisele kuningi kakhulu ngibuyele muva futhi ngicoshe abalingiso bebhayibheli kulokho engikushoyo awu ngenza lokho ngenhloso ibhayibheli lathi lezi zinto zilotshiwe ukuthi singahle sibheke kuzo futhi leyo ndlela kuphela ngaphandle kwemfundo indlela kuphela engingayenza ngikwenza ngikubhekisele muva bese ngithi ngiyabona ukuthi lokhu kumi kuphi kwenzekani ngakho lokhu kwenzeke kuphi yabo bese kuthi ke uzibeka nje phakathi lapho njengoba ngakishumayela kuyudala ngomfana omncane phandle emkhunjini niyazi futhi ukapteni omdala wefa wayegula futhi wabuza ukuthi kungekho bhayibheli emkhunjini futhi babamba umfanyana wayenebhayibheli futhi uyeza futhi wafunda Isaya amashumi amahlanu nantathu isihlanu yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yashaywa ngenxa yobubi bethu futhi wathi ake ngikutshele kapteni ukuthi umama wayevamise ukulifunda kanjani wathi nansi indlela alibhala ngayo yalinyazwa ngenxa yobubi buka Willie Prout futhi yatheziswa ngenxa ka Willie Prout futhi zonke lezi zinto enziwa zona kwakungenxa ka Willie Prout lelo kwakuyigama lakhe ukapteni omdala wathi ngiyakuthanda lokho ungafunda igama lami kulo na wathi ngizozama wayesethi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zikajohn quartz yashaywa ngenxa yobubi bukajohn quartz futhi ngemivimbo yayo ujohn quartz waphulukisa wathi ngiyakubona futhi inkosi yamphulukisa
He was wounded for William Branham's transgression.
Yabo fundi kamalako kule yalinyazwa ngenxa yiziphambeko zika William Branham. Yashaya ngenxa yobubi buka William Branham. Yangenzela lokho futhi yakwenzela lokho. Fundi kamalako kule.
Oh,
ilondlela ngithanda kuletha ngayo imibhalo kubantu bakithi. Lokho akwenzela omunye umuntu owamlalela. Lokho akwenza komunye umuntu owayenekise embangeleni. Lokho akwenza komunye umuntu owayengathembekile embangeleni. Kodwa-ke funda igama lakho kulo. Ukuba wawulapho yikuphi kuma ungabe wakuthatha na futhi kumbula nenhlanhla namuhla ukuba uthathe uhlobo lufanayo lokuma
when Noah on the reproach of the word
Yekathi Noah ekuthi kweli kwezi uNkulunkulu alikhuluma kuyo Noah kwaba nokuthukwa uNoah wayephila onyakeni wesayense lapho ngokukona ukuzuza ngempumelelo kwesayense ukuthi babekwazi ukwakha ukuthi babengaphezu kwanoma yini esiyakhile namhlanje
They were brighter more intelligent Their sciences
abethaliphile benobuhlakani kakhulu isayense yabo yayiqhubekele phambili kakhulu kweyethu futhi kumbulani nje wayedingeka amele ukuthukwa kwezu alishumayelayo iminyaka eyikhulu amashumi amabili ebusweni babahleka usulu
their great scientific ways proved to them that there was no rain in the skies but yet Noah had heard the word of the Lord.
Izindlela zabo ezinkulu zesayense zafakazela kubo ukuthi kwakungekho mvula eziphakaphakele. Kodwa nokho uNoah wayezwe izwi lenkosi futhi laliphambene kucabangeleni kwabo ngalo. Ngakho ngaphambi kokuba impilo yakhe yize isindiswe, kumele ame ebusweni futhi athwale ukuthukwa laba abahleki abahleka usulu abamthuka ngakho. Oh ungabazeki kufanele ukuthi bazizela ukudabuka ngomshumayelo omdala mpofu abamxoshanga noma nanoma yini ngoba mhlawumbe kwakungekho zinto eziningi zalolo hlobo ngalolo suku wayengenabungozi wayengeze ukulimaza umuntu ngakho ke bamyeka Kubeka wena hlanga lidala phezulu lapho eceleni kwalelo quma wakho mkhumbi ngaphandle le lapho kungekho khona manje oh awu umfo mdala bandla kodwa vuli bethi uzowathela ngupha manje akho kuntetise sikebe sakhona wena yehle ivele ziphakaphakeni umpedo sikadubela inyanga nezinkanyezi ngeradio umshini wokupopola kude noma ngabe yini ababenayo akukho mvula phezulu lapho kodwa wathi uNkulunkulu uthe wayezoyibeka phezulu lapho
That's his business.
Uzokwenza kanjani na? Le indaba yakhe into kuphele kufanele kiyenze ngokunixwayisa ukuba niphume lapha sokuthi akufani manje. Uvela abumlilo namfo wethu ukuthe ukucaca kakhudlana namhlanje kunokuba kwakunjalo isikhathi sika Noah. Sesivele siyabona ukuthi kuphi. Kulungele ukugadla nje. Lokho kuphela isayense isivele akukho zaba ngalesi sikhathi inhlobo ngoba isayense kakade isikutholile. Yebo mnumzane. Ngakho manje sithola ukuthi kwakuyinto ngempela. Ngakho bamtebukela umshumeli omdala ombovu futhi bamdedela ahambe. Kwakuyinto engavamile mhlawumbe kulabo bantu. Ucabanga ukuthi indoda eyayifanele ukuba onobuhlakani futhi ingakholwa ukuthi uNkulunkulu umdala wamazulu omhlaba ubengenze into ethize noma asho into ethize ayezoyenza okuphambene nendlela yabo yokucabanga.
Maybe you didn't get it. Look, but they thought that they could prove every natural thing by
babecabanga ukuthi bangafakazisa yonke into yemvelo ngesayensi yabo. Uma lokho kungelolo hlobo lwezo siphila kulo namuhla, lilobuhlakani izwe lezemfundo eligcwele isayensi. Futhi noma yini ababengayifakazisa lokho kwakungalungile kuNkulunkulu. Akukho uNkulunkulu owayengake ekhuluma noma eyayi ingafakaziswa ngokusenze ukuthi yayingekho lapho. Manje banamqondofanayo namhlanje. Uma udokotela wakho ethi unomdlavuza uzofa nesayensi iyafakazisa ukuthi unomdlavuza futhi usesigabeni esesiqhubekele phambili, kungubulimo kucabanga noma yini ehlukile ngoba uzofa yilokho kuphela. Isayensi ithi uzofa, bakuhlelile futhi yilokho konke kwakho uzofa. Futhi bacabanga ukuthi kungukuhlanya uma ungazama ukusho ukuthi uNkulunkulu wathembisa ukukwenza. Yabo, njengoba kwakunjalo uzofanele ukumele lokho kuthukwa. Bathi uma udokotela ethi lapha sibhekisisile futhi umdlavuza siqhubekele phambili, sikuqhaqhile usemzimbeni wakho wonke nasenhliziyweni yakho, emapheshini akho, esibindini sakho, yonke indawo, akunakwenzeka. Ngakho-ke uyabona uma wena uthi kodwa uzophila noma kanjani, bathi awu umfobandla, velani nimyeke. Ngikhumbula ubusuku uBilly Hall Mifowethu Hall ezanze bandleni lase Milltown. Iningi lenu liyalukhumbula daba futhi ngenkathi bangibiza ngaphuma umkami umkhwekazi nami saphuma lapha washadela intombazane engudade wabo ngiyakholwa uGeorge Cup wayengusodolobha noma umahlulele lapha owakhe lowo wakungusibari wakhe. Bamenyisela lapha kuba hafa udokotela eMilltown, udokotela eNew Albany waxilonga utabalo wakhe njengomdlavuza wesibindi. Ngakho ngehla kuyobona unkosikazi Hall futhi wayephethwe ijondisi futhi wayesephuzi yonke indawo futhi. Ngathi hawu ngicabanga ukuthi uzofa futhi ngathi wathi futhi Bill ngabe ikhona indlela ene ungeze kuNkulunkulu na? Ngathi angazi dadewethu Hall ngingakhuleka.
I prayed and I went back.
Ngakhuleka futhi ngabuyela ekhaya futhi inkosi eyishoko lutho kimi. Khona ke ngaphindela emuva ngosuku olulandelayo ngaphinde ngakhuleka futhi futhi wathi uyamazi noma yimuphi udokotela kahle na? Ngathi awu udokotela wethu womndeni udokotela Samadaya ezansi lapha eJeffersonville ubaba wakhe wayengudokotela wethu womndeni. Isemomncane nami besiloko singabangani besifuba futhi saye esikoleni cishe ngesikhathi esifanayo, sikhuliswe ndawonye, sidlale siya kuye uma kukhona kungalungile. Wathi ngiyazibuza uma ubengeza abheke uBilly Hall na umnyeni wakhe. Ngathi ngizomcela. Usem washo kimi wathi Billy, uma udokotela wathi wayena umdlavuza, wathi ukhona into eyodwa kuphela mina ukuba ngiyenze, ngizomthumela komunye umuntu okhaliphile kunami koyispesheli futhi sizothatha izithombe ze-X-ray futhi ngeke simfake ngaphansi kwenye inkathazo. Futhi sathumela eNew Albany futhi sathola izithombe ze-X-ray kudokotela ezansi lapho, samyisa eLouisville futhi samhlola, bamwelisa nge-ambulensi futhi bambuyisa. Akusobala wayengeke asho kunkosikazi Hall ukuthi yayi yini kathazo yakhe. Ngakho wabiza mina wathi uzofa, wathi umngane wakho ongumshumayeli, wathi oyispesheli uLouisville osanda kungibiza nje futhi wathi ukuxilongwa odokotela abakunikezayo ezansi eMilton nodokotela eNew Albany wanikeza uhlobo oluyile lokuxilongwa futhi wathi umdlavuza wesibindi futhi usiqhubekele phambili futhi Billy asikwazi ukusika sikhiphe isibindi sendoda futhi yona iphile, wathi izofa futhi uma ingumshumayeli beyifanele yime ngomumo. Ngathi lowo kusiwona umbuzo, kepha ake vile binyakele ngamashumi amahlanu nezalo kudala. Ngakho usenqoba impilo kunye nokho ukuze yashumayele futhi ngathi awu uma izofa lokho kuya kuxazulula. Khona ke ngiyabonga uDr. Sam. futhi ngehla futhi ngabizela unkosikazi Hall ngaphandle evolontiyela kanti unkosikazi Hall uSam uthe ukuxilongwa kwaselwisville lapho bekuyinto efanayo njengoba bekunjalo enyuwelpane nasemiltown indoda iyafa umfowethu Hall uzofa futhi unomdlavuza esibindini futhi sekuqhubekele phambili futhi ngakho waqala ukukhala ngaphenduka ngakhululeka kanye naye futhi wayekhungathekile kakhulu khona-ke waze wangazi ukuthi ngangisegumbini ngakho ngiyabuya futhi nikile abantu bafika endlini ngalezi zinsuku kwakungekho muntu omunye ensimini kwakungakakhonakaliswa ngokuningi kangako futhi abantu babevela kuye yonke indawo ngangifuna ukuphumula kancane ngakho nganyelela ngangena ngavuka kusesekuseni cishe ligamenxa lesibili noma ngehora lesithathu ngqo futhi Wood wayengakaze yanyukele emzileni ngaleso sikhathi futhi ngabheka ngaphandle emhubheni futhi kwakungekho muntu phandle lapho ngakho ngathola isiqoko sami esidala ngase nginyelela ngingena elawini futhi ngathola isibhamu sami esikhulu 22 futhi ngangizophuma futhi ngizingele izimpethethe kwaze ngafika cishe kwelesishiyagalombili ngqo ngase-ke ngicambalala phansi ngasesihlahleni endaweni ethize futhi ngazithelela ubuthongo obuncane wawungeke ukwazi ukukuyisa ngasekhaya ngathela isigqoko sami futhi ngaqala ekumbini okulenga odongeni kwakuyi-aphula futhi kwakuyi-aphula elonakele kakhulu lalidliwe umswenya futhi lalisamafindo futhi lalingumsheshelenkwane yonke indawo futhi ngacabanga imida ukulengiseleni lokho odongeni na futhi ngaqaphela futhi lalingekho odongeni lalilenga emoyeni ngahlwitha isigqoko sami esidala ngabeka isibhamu esikhulu okhoneni futhi ngawo ngamadelo ami ngathi nkosi yini ongathanda kube inceku yakho iyazi na ezanzi kuze elinye ezanzi kuze elinye kwaze kwaba cishe amaphula amane noma amahlanu ngiyakhohlwa nje manje ukuthi kwakuyikuphi alenga lapho kodwa-ke elikhulu kakhulu iyaphula elihle imidwa kulo elikhulu kakhulu nje iyaphula elibukeka linempilo lehla futhi lashovela lawo maphula abukeka njengemithuthambi
He's not going to die. He's going to live.
Futhi wathi vuka yima ngezi ngiyawo zakho. Wathi hamba utshele iphini hola. Akazi ukuva uzophila. Wo ngagijima kokushesha. Ngangingakuweza. Futhi ngathi nkosikazi hola nginoyisha kanje inkosi uzophila. Futhi wangizwa. Futhi wayezama ukukhala. Futhi akabange esakwazi ukukhuluma. Ngabuya futhi ngabiza uSam ngase ngithi Sam umfowethu wethu uzophila wathi angaphila kanjani njalo na ngathi lokho kusikho kwami ukuba ngikucabange uNkulunkulu usho kanjalo lokho kuyakuxazulula uyaphila namhlanje lokho sekube cishe iminyaka eyishumi eyedlule unamandla nje futhi unempilo unkosikazi wakhe esiwafa kusukela ngaleso sikhathi usephinde washadela futhi uzokwenzakala kanjani kuGeorge Wright futhi abanye abaningi esingahle sibasho lowo esingambiza na kuyini na kungukumele kuthuka bayahleka futhi bahlekise ngiyakhumbula lapho ngaphambi kukazamcolo ka-37 ngama lapho nenkampani yakwa-Fall City Transfer futhi ngangibatshela ngokuthi kwakuzoba namafiti angama-32 nambili amanzi ngikholwa ukuthi kwakunjalo kumgwaqo uSpring bangihleka bathi upili bandla ngicabanga ukuthi leyo nganyana ngangingumfanyana nje ngaleso sikhathi wathi upili unganyana elungile kuyihlaza ukuthi ixoveke wonke ngangingaxovekile ngangibhabhathizwe phakathi hhayi kuxoveka ngangingaphakathi nje futhi kwenzeka nje ngaloo ndlela selokukade ngikhuluma ngikuqaphela udadewethu ngethi right ngiyakholwa ehlezi emuva lapho uyalukhumbula lelo daba ngopili hall abaningi bangako lapho khona kulokhu kusokhumbula odaba na oh yeyi impela kunabaningi benu manje bayasizwela bazwela noma ubani ozama ukubambelela ezwini ezinsukwini zabahleki abahleka usulu kodwa khumbulani ukuthuka kumele kufike bekuhlale kungaleyo ndlela kufanele ukuthi bacabanga njengalokho benza ngaleso sikhathi ukuthi uNkulunkulu ngemva kokuba noma yini yayisifakazele ngokwesayensi ukuthi uNkulunkulu wayengeke yakhuluma noma yini eyimelene nesayensi awu yilokho kumenza uNkulunkulu kuba nje wahamba ngokwesayensi khona ke kwakungeke kube ngaphezu kwalokho nje umuntu abengazuza ngempumelelo kodwa uNgunkulunkulu ungumdalo wesayensi angenza lokho afisa ukukwenza. Kufanele ukuthi bacabanga unomdala banja awu siyana umfomdala phansi uphuthwa yibo bonke kumnyanda sinabo kulezi nsuku ngakho ungiyekeli nje sikuthi akufani manje. Kama nje ngifuna ukusho enye into lapha manje sibheke muva futhi silwazise ukholo lwakhe kodwa ngiyazibuza ukuba saphila kulolo suku ngabe sathatha kuma kufanayo nokuthatha na besiyokwazi futhi sifise kumele ukuthuka okwakuhamba neqiniso na. Ngikathi kuzo zonke izigidi ezazikhona emhlabeni ngaleso sikhathi kwakukhona nowa nomndeni wakhe kuphela abamela lelo qiniso ningena kucabanga ngakhona le ndoda nje kuphela namatetana ayo amajaji noma lokazana bayo umkayo kwakunguye kuphela owamela lelo qiniso kodwa babenoyisho kanje inkosi sibheke muva futhi simazise besingakucabanga futhi na. Ngizofanele ngiphuthume ngenxa yalezi zipho zezinganyana u-Abrahama lona kanye igama Abrahama lisho uyise wabaningi umenza uyise wezizwe. Manje u-Abrahama wezwa izwi likaNkulunkulu. U-Abrahama wayengumprofeti futhi wezwa izwi likaNkulunkulu futhi siyamazisa u-Abrahama ngokubambelela kwakhe ezwini likaNkulunkulu ukuthi wazihlukanisa kanjani nezihlobo zakhe zegazi. Kwakunzima kangakanani ku-Abrahama. Wakhulela labo wehla kusuka eBhabhele futhi wayesezazi lapho ezweni laseShinari amaKhaledi emzini wase-Uri lapho bonke abahlobo bakhe abantu bakubo nalabo ayekhonza nabo bona kokho othi uNkulunkulu wathi sahlukanise.
Oh ma.
Oh hey, into esabeka kangaka phoko kuyiyo, ushiya konke lokho ayekuthanda, konke kwakungokoqobo kuye, lokho ayekuthanda, futhi uNkulunkulu wamtshela sahlukanise. Futhi umnika into enqaba kakhulu zoba nengane ngomkakho futhi wayenamashumi ayisikhombisa nhlanu futhi usifazane namashumi ayisithupha nhlanu wanqamuka kuba naye njengabesifazane njengokwesimo sabesifazane owayezoletha abantwana iminyaka futhi lapha emva kokuhlala naye kusukela eseyintombazane ngoba wayekudade wabo ingxenye futhi ke owesilisa wayengamletha kanjani lowo mntwana na. Futhi manje ungake ucabange ku-Abrahama ephuma phakathi kwabahlobo bakhe futhi athi sizoba nengane uSara nami ubunga kucabanga lokho na. Ngane abantu bathi ungomdala bandla kukhona kungahambi kahle ngaye lijuka kodwa u-Abrahama wabambelela kukho futhi lapho eseneminyaka eyikhulu ubudala ngazange angabaze sithembisweni sikaNkulunkulu wayeselokho emele ukuthuka impela ebambelele kuso. Ngiyawuqaphela umehluko phakathi lapho na uSara wazama ukunika u-Abrahama noma ukunikeza uNkulunkulu njalo usizo oluncinyana ngokwakhe wacabanga uyazi ukuthi ngaphandle kwalokho kunalokho uNkulunkulu akuthembisa. Manje uyazi ngingo wesifazane osekhulile kodwa uHagari lapha ungowesifazane omuhle Abrahama ngeke ube nankinga ukushatelwa nguye futhi ngakho niyazi lokho kuyosiza uNkulunkulu. Lokho kuyosiza uNkulunkulu ngoba uHagari lapha kuyasimba oneminyaka engamashumi amabili kudala kuphela uyincekukazi yami futhi uyazi ukuthi ngizokwenze njani na ngizomnikezela kumnyeni wami abe ngunkosikazi ngoba isithembu sasisemthethweni. Ngakho-ke wathi ngizomnika yena futhi uzoba nengane ngomnyeni wami bese-ke ngizothatha ingane futhi leso ngesisodwa uNkulunkulu wathembisa.
Can't wait for him. We got to do it something ourselves.
Yabo sihlala sizama ukwenza ukuthila simlinde sifanele senze ukuthile ngokwethu kungahle ukubabe kukahle ngahle kuba wemuhle kungahle kubukeke kubuhle kakhulu kodwa kwakungesiko ngokwezwi uNkulunkulu watshela u-Abrahama ingane yayize ngoSara. Ngiyakubona lokho kushoyo ngomhlambe omncane na lezi zibonakalise zizobalandela labo abakholwayo njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNowa kuzoba njalo kufike ngendodana yomuntu lapho ingcosana ngisho imiphefumulo eyisishiyagalombili yasindiswa lawo mazwi angeke ahluleke ngakho-ke ake siziqaphelisise futhi sihlale nezwi.
All right. See, the people are always trying to manufacture something to take the place of God's creative will.
Abantu bahlala bezama ukukhiqiza ukuthile ukuthatha indawo yentando kaNkulunkulu kuyokudala. Niyabo, njengoba bengivame ukutsho futhi mhlawumbe ngaphambi kwebandla ngaphambili, niyazi ubungeka ucele imvu ukuthi ungangikhiqizele uvolo na qhabo. Ayikwazi kwenza lokho. Manje imbuzi ayikwazi ukukhiqiza uvolo ngoba imvelo yayo ngeke ivumele.
No matter how much you try to tie sheep wool on a goat, it won't work. The goat cannot manufacture.
Ngoba ukuthi ubuyeza bangakanani kubophela uvolo wembu embuzini. Ngeke kusebenze. Imbuzi ayikwazi ukukhiqiza uvolo nemvu ayibukhiqiza uboya. Kodwa inovolo ngoba iyimvu. Lokho okuyenzayo. Ayikhiqiza. Sifanele ukuba sikhiqize izithelo zikamoya. Sifanele sithele izithelo zikamoya. Isihlahla samaphula siwakhiqize amaphula. Sivele silithele ngoba siyizihlahla zamaphula. Futhi uma sizama ukukhiqiza noma yini, ngizosiza imbangela. Ngizofunda iminyaka eyishumi ekholeji lezenkolo. Ngizofunda lokho noma kunye. Futhi ngithole iziqu zami zobucikozo obuntu bantela zami. Ngizosiza inkosi ngedwa. Ngeke kwasebenza. Nkulunkulu kwakumisela ngaphambili ubiza kuthanda kumbiza unika umbuzo kunoma ubani efisa ukuwunika yena. Safunda lokho ngoNebukadinezari.
We learned that by Jeremiah when God told him it.
Safunde lokho ngoJeremia lapho uNkulunkulu eyemtshele khona ngezwi leNkosi ukuthi kokuzoba khona isikhathi ukuthi uIsrayeli wayezothathwa ngeniswe eBabiloni iminyaka engamashumi esikhombisa. Lapho kuvela omunye umprofeti usevele umtshelile wathi manje uzoba nabaprofeti bazovuka futhi uzoba nabo ezansi lapho eBabiloni ozovuka futhi abaphuphi nabaprofeti abazoprofetha ngokuphambene nalokho. Kodwa atshele abantu ukuba bangalaleli labo bantu. Futhi kuza kwenyuka umuntu kaMalinguli omunye wabaprofeti uAnaniya futhi ngenkathi uJeremiya wayemile lapho egaxe ijoka entanyeni yakhe. Kuza kwenyuka uAnaniya wathi shakanje inkosi eminyakeni emibili egcwele zonke izitshe zenkosi manje ngokuqavile wakubonakala kukuhle kakhulu. UNkulunkulu uzobuyisisa abantu bakhe, uzobuyisela konke ncamashi nje eminyakeni emibili. Futhi iBhayibheli lathi ngisho nomprofethi Jeremiya wathi amen, amen, Ananiya, kwangathi inkosi ingafezekisa amazwi akho. Kodwa ake sicabange ngento ethile, Ananiya. Kube nabaprofethi phambi kwethu futhi baprofetha ngokumelene nezizwe ezinkulu zempi nokungenokunye. Kodwa khumbula umprofethi waziwa emva kokuba isiprofethe sakho sesibonakalisiwe nebo. Kodwa-ke uAnaniya wakhuphuka wasusa ijoka entanyeni kaJeremiya phambi kwabo bonke abapristi nenhlangano yebandla mhlawumbe abantu abayisigidi nengxenye futhi wathatha lelo joka uNkulunkulu ayelibeke entanyeni kaJeremiya okophawu futhi walephula laba yicucu futhi waliphonsa ezinyaweni zakhe eshisekela nje wayesethi isho kanje inkosi eminyakeni emibili lizobuya. Jeremiya wambheka nje kwakuphambene nezwi ngakho wavele wahamba nje noNkulunkulu wathi buyela muva umtshele wathi angikazi ngikhulume kunaye. Wayishisekele nje wathatha kuzokaliswa kwakhe uqobo nebo akazange alinde kuze kuba ngokwempela ukubonile futhi wazi ukuthi kwakungesiye ukuthi kwakubi uNkulunkulu kuzo wabuyela muva eshisekele wonke. Uma siyakuthola kunqamule yizo namhlanje enye yamathephu ethu yayidlala amaduze ekhaya lapho iqembu labefundisi laliqinisile laseke likholiseka futhi laliza ukuba libhaphathize egameni likaJesu Kristu futhi waphakama indoda ekumbini eyakhuluma ngezilimi futhi yathi isho kanje inkosi bambelela kulokho nakho qhubeka nje uqhubeka futhi ngizokubusisa. Bathi awu uma inkosi isho lokho ngicabanga ukuthi yilokho ke.
You see, it isn't examined with the word. It's got to take the word first.
Yebo, akuhleliyo ngezwi kumele kuthathe izwi kuqala nako lapho khona ngokuphambene nezwi lakho kubuye Jeremiya lo mprofethi yokugcotshiwe. UNkulunkulu wamtshela wathi yazi ukuthi uAnaniya wephula lelo joka lokhulu phezu kwentamo yakho engalibeka kodwa ngizokwenza elilodwa lengensimbi. Wathi futhi zonke lezi zizwe ezehlile kukhonza nebukadnezari inceku yami futhi wayengumheteni niyabo futhi uIsrayeli egcina yonke imihlatshelo yabo kodwa babenga niyabo uNkulunkulu wenze sithembiso ukuthi wayezobusisa kodwa lezo zibusiso zingaphansi kwemibandela futhi uzofanele uhlangabezane naleyo mibandela ukwenza lokho kusebenze. Lihlezi sikashale sidlule nencane intombazane ethobekile lapha ukuqala ngakamisisa lowo mndeni ukubona uma kwakukhona okungahambi kahle uNkulunkulu uzophulukisa kodwa kungaphansi kwemibandela nebo. Into kuphele ngiyitholile kwakungukuthi umama esaba ukuthi kwakungalungile ukuthatha umuthi ngathi ungakucabangi lokho dadewethu khipha lokho engqondweni yakho beka lomntwana mnike umuthi uNkulunkulu uzokwazisa lokho nebo. Manje kodwa into ingukuthi thola wazi bese kuthi ke uma kunguisho kanje inkosi kulungile.
Now we find out here that
manje sathola lapho ukuthi laba bantu babezama ukukhiqiza into ethize uHagari no Sarah ukusiza uAbraham ukusiza uNkulunkulu ukuba fezekithi isithembiso sakhe. Akwazi kwenza lokho akukho ndlela nhlobo yokukwenza kumelele nakho konke izwi kaNkulunkulu lizokwenzeka noma kanjani ufanele nje ume ngqozwini bese uthi yile ndlela futhi ugcine izwi. Manje qaphelani ukukhibiza into ethize ukuthatha indawo yezi lakhe mhlawumbe abangane bakaAbrahama nabo uma sake saqaphela mhlawumbe abangane bakaAbrahama bafika basebethi awu siyise wezizwe bangaka abantwana nabo manje na lapho wayeneminyaka eyikhulu budala.
Say father of nations.
Awusha isezizwe. Yise obaningi. Bakaka abantwana nabo manje na. Abahleki abahleka usulu. Manje awukasiboni sikhathi na? Asikasiboni lapho ngezinye izikhathi ukuthi zakhulekele into ethize kwangenzeka na. Lapho ukuthi izinto endala. Uthi imbubuthi isithule isibunkulu yakhule yenze lokho. Wena lapho futhi iphulise wena mphulisi ngokuba kuNkulunkulu. Sizokukholwa. Ngabe baqaphela ukuthi lowo devil ofanayo wathi yethe siphambanweni futhi ngizokukholwa. Phendula la matshe abe yisikwa futhi ngizokukholwa na. Niyabo? Lo devil ofanayo wathandela indwangu wamehla inkosi yethu futhi wayishaya ikhanda ngenduku wayisethi manje uma ungumprofeti sitshele ukuthi ubani ukushayile futhi sizokukholwa. Aw nanazi wayazi ukuthi ubani umshayile wayenga waphendulela lawo manje abeyisinkwa noma wayenga ehlezi phabodele kodwa besiyoba yini namuhla ukuba wakwenza na. Yabo abalwazi uhlelo lukaNkulunkulu ufanele uthole ukuthi yini uNkulunkulu ayithembisile. Manje ngifanele ngiphuthume manje kungenzeka ukuthi bathi yisezizwe sikuzwile eminyakeni ngamachumi amabili nanhlanu edlule ukuthi wawuzoba nomntwana ngoSara futhi kulowo kwakuzoze izizwe zabantu bakake nje abantwana onabo ngalesi sikhathi yisezizwe na. He niyabo lokho yilowo moyo mdala ofanayo osolayo oyogxeka. Wenzani Abraham na? Wathi ngangabazange sithembiseni sokungakholwa. Ngani lapha wena wakhululekelwa sibanibani futhi abasindanga. Lokho kunendaba. Uma ngikhulekela izinkulunkwane ezishumi kunobusuku futhi izinkulunkwane ezishumi zive kuseni kusase ebusuku ngisagcoba abagulayo futhi ngibakhulekela. Unkulunkulu washo njalo. Akukumisi nakancane. Unkulunkulu wakwethembisa ngiyakukhola ngokuqinisekile. Akwenzi neyimuphi mahluko lokho abakushoyo noma kunjalo. Kodwa bazohleka usulu lokho ukuthuka kwezwi Abraham ebezwini likaNkulunkulu ugcineni lagcwaliseka. Ho hey ngani ukuhleka usulu kobunyumba ubuhlekwa usulu futhi ukuthuka kobunyumba kuqala babe wayedingeka kubamela ukuthuka kokuba inyumba yonke lominyaka. Wese sandele kubeni neminyaka eyikhulu budala wayeneminyaka engamashumi esishakalolunye nezwi kaNkulunkulu elathi wayezoba inkosi sasale futhi umama walowo mntwana futhi yena no-Abraham inyumba imizimba yabo bobabili fana nefile kodwa nokho abazange bangabaze lelozi nakanci kodwa babedinge kabamele lakho kuqala.
Hallelujah!
Kutig, hallelujah! Kunkulunkulu waligcina izwi lakhe ngalelo hora limnyama. Isaka wazalwa futhi inzalo yakhe injengezihlabathi zolwandle noma izikeke zezulu. Yebo, uNkulunkulu njalo uphendule izwi lakhe. Yebo, ubunyumba kuqala khona ke uIsaka. uZakaria noElizabeth ukufanayo leyo ndoda endala nowesifazane omdala besalokhu bebambelele futhi ngenkathi uZakaria ekhuphukela lapho futhi engabhala phansi esiletini sakhe futhi wathi ngelosi yahlangana nami yangitshela ukuthi ngizozala umntwana ngoElizabeth umngamo omdala lapha angisakwazi ukukhuluma ngisimungulo ngizoba isimungulo kuze kube usuku ingane ibelethwe ngalo kodwa kuze ingane futhi izoba ngumprofethi wophezu konke izokwethula inkanye yazo yobuza ingumanduleli kamesiya kwakungake kube kanjani na abanye bathi umfo mdala banda wongi ngicabanga ukuthi uthi ukuba nokungashayi khona kuncela ekhanda lakhe niyazi kunento ethize ncane kodwa bukani uElizabeth mdala laphaya ngasemashumini ezishekelombili futhi bukani uZakaria emdala kakhulu futhi ethakazela bese kuthi ke uzosho into efana naleyo awu umfo mdala banda kodwa wayenezi lenkosi ukuthuka kunjalo wazifihle izinsuku eziningana kodwa wahlala nezi ohe ukunqaba ukuthandwa ngabantu ukunqaba umbono othandwa ngabantu ukunqaba ukupolisha kosuku nezitayela lezinto zosuku lwabo ukunqaba inqaba kuhamba nesicuku sabanga kholwa baze nqaba izinto zezwe ukudingeka bakwenze ukuhlala nezi kaNkulunkulu ukudingeka bakwenze Kujalo namhlanje ngizohlukanisela konke ngaphandle kwakho noNkulunkulu akusikho kwenziwa yibandla yilokho okwenza noNkulunkulu niyabo nguwe njengomuntu kamunye yebo kodwa bukani lokho uNkulunkulu amnika khona Yabo Jesu qobelo wakhe fika uZakaria wayengasekho uElizabeth naye kodwa ngenkathi indodana yabo ifika ehlane inoyisho kanje inkosi Jesu wathi akukazi kube khona umuntu ozelwe ngosifazane omkhulu kunaye amen yini wahlupheka ngokuthukwelwa ubunyumba wahlala ezwini futhi wabeletha indodana enjalo Njengo Sara sebandule, njengo Abraham sebandule, izithandela zindala zabambelela kuso. Bukani, ningi kwelakela zalo, njenge zihlabathi zelwandle. Lukho uhlanga lwabantu emhlabeni luningi njengamaJuda, njenge zihlabathi zezilwandle noma izinkanyezi zezulu. Yini yenzekile na? Kwenzeka kwidlanzana, umntwana oyedwa. Manje niyabona lapho ngibheke khona na, umntwana oyedwa. Yilokho kuphela okwakuthethayo. Wathatha umntwana oyedwa ukuze amazamise izizwe futhi akhombe kuMesiya. Wathatha oyedwa olalelayo kunjani. Unkulunkulu udinga indoda eyodwa nje, yilokho kuphela okudingayo. Endaweni ethize lapha angaba khona nephimbo. Yilokho kuphela okufunayo ukuthola indoda eyodwa abese kulawuleni kwakhe. Oh. Uthanda kanjani ukuthola indoda eyodwa?
He got a Noah one time.
He got a Moses one time. Oh hey indlela lamba ngayo futhi akwele uthola indoda ekulawuleni kwakhe engingakhuluma ngayo ngingenze iphimbo lami laziwe nakuba ezomela ukuthi ube kodwa ngingenze iphimbo lami laziwe yabo
Oh yes Barrenness
Oh yeah ubunyumba kuqala umele uzale umele ukuthuka ngobunyumba uSara wayidingeka kumele kanjalo noZakaria noElizabeth wayefanele kumele bukani namuhla manje ngizosho into ethize
Look today at the children of the harlot. She's taken nations under the political rule of denomination.
Bukana mtaji kubantwala bezifebe. Sithathe izizwe ngaphansi komthetho wezombusazwe wehlelo. Sifebe namadodakazi azo. Bukani ukuthi sizukulwane sine amahlelo asikhulisile futhi abambalwa kanjani abalungileyo. Ningakhathazeki hlalani nezo. Kulungile ungathi hleko sulu ubizwe ngomgingiki ongcwele ungathi ubizwe onke noma yilubu uhlobo legama elibi kodwa hlala khona lapho yizo uthuka kwezi into abazoyisho ngawe umfomncana ngathi habe lapha kuloku kuza ungumngane wami uJim Pool uJim umncane abantu bakhe wabuza ngolunyisuku awu lapha bathizwe lapha umunye washo kuye wathi uma ubuzo papathizwe ebandleni kungani ungazange uthole ibandla elikhulu into ethize na niyabo kodwa wabona ukukhanya kwakuyilokho ke niyabo Baningi abantwana bongalungile kunabolungileyo. Ya, kulungile. Bambala kakanana bokulunga. Kukani ukuthi idlanzana elincane kanjani elalikhona khona ngosuku lukaNowa. Niyabo, bukani ukuthi kwakuyini ezinsukwini zaseSodoma. Niyabo, bambala kanjani abalungileyo.
How many children the harlot has? She just brings children anyway, but they're all bastard children.
Bangaka abantwana isifebe esinabo siletha nje abantwana nomanga yipi indlela endala kodwa bonke bangamaveza ndlebe isifebe sizala isifebe inja izala inja futhi uKristu uzala ocotshiweyo iBhayibheli lizala abalungileyo ngakho ke sifanele sikwazi kumela umcabango wokuba yisigejana esincane kuyinto enhle kakhulu kanjani pho Bukani bandleni likhulu esefezi kwakunabayishumi nambili kuphela kulo ya bukani ukuthi iqembu elinjani esinalo namuhla uhlangothi lwabo ya kwakukhona imiphefumulo ezishakalombili kuphela ezinsukwini zikaNowa kwakukhona abahlanu kuphela ezinsukwini zikaLoti qhabo abane uLoti nomkakhe amadodakazi akhe amabili futhi waphenduka waba yinsika yetshe yemva kokuba esephumile ngokubheka emuva Empeleni bathatha abaphuma ngalolu suku futhi uJesu wathi njengoba kunjalo ngalezi zinsuku kuzifanele kubhekisisa futhi ziqaphele bambala kangakanani abalungileyo kodwa njengani ninini abahleki abahleka usulu bafanele bathuke inyumba mela ukuthuka ngobunyumba kuqala hey ngizofanele ngiphuthume ngifuna ukusiza ngithole lezi zinganyana ngibekezeleleni nje kancanyana niyabo madoda ahlale fana njengani ninini manje ngizishukuthile futhi ngifune nina futhi angazi noma kuyatheyishwa yini noma qhabo kodwa uma kusethephini ngifune ningilalele nina nisethephini nika kugeje kodwa kude tishen
man now is like he's always been
indlela manje njengoba ibiloko injalo dumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile ibheke phambili kulokho azokwenza uthi ngibunaki lokho akwenzile nakwenzayo
he praises God for what he has done He looks forward to what he will do.
Dumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile, ibheke phambili kulokho azokwenza. Kodwa ayikunaki lokho uNkulunkulu akwenzayo futhi lapho igeja yonke into. Ngithemba ukuthi bayakuthola yabo. Benganaki lokho akwenzayo. Yazi ukuthi wenzeni futhi iyasazi isithembiso lokho azokwenza. Kodwa ufuneka kubona lokho akwenzayo. Oh nina maphentekostali uma nike sise sibonelo saloko nibheke phambili ukuthile ukuba kwenzeke njengokuvamile kwenzeka ngaphansi kwenu ngo futhi yanikwazi bengathanda kunifukamela kaningi kangaki njengoba isiphukakazi senze amazinyaneni yazo kepha nithande nacabanga kakhulu ngamasiko enu namahlelo kunokuba nenze ngezwi lakhe nomoya wakhe yebo Ukuthuka kunjepho kuMaria njengoba sesivala ukuthuka kunjepho kuMaria noJosepha ngezwi lakhe yisikhathi sikaKhisimusi bengihlela ekubambeni nje kancanyana kodwa nizozo kuningi kwakho emsakazweni naphakathi kwabelusini kunye nokunye ukuthuka kunjepho kuMaria noJosepha kubambelela ezwini likaNkulunkulu lesithembiso kumbulani manje futhi ukuhleka usulu okwanyusa izinhlonze lapho bebona uMaria mncane edlula bebona uJosepha ushada isifebe niyabo futhi kumbula mfowethu ukuphinga kwakungukufa ngalezo zinsuku Manje umkhalisa kubulaweni uzoba ngumama ngawe futhi kodwa khumbula ngazi zonke isikhathi uNkulunkulu wayesebenzana nabo futhi ngokungokwezwi futhi abakwazanga nebo intombi yokuzala umntwana
Joseph know that Mary know that because after the word was written
Joseph ayikwazi lokho uMaria ayikwazi lokho ngoba yemva kokuba yizwi lazelilotshiwe akunengelozi ikhuluma kubo iqinisekisa noma ibonakalisa lona kanye izwi elalotshwa lokho kokuzokwenzeka ningaphuphi manje cabangani Moya ngcwele wahlala emhlabeni awukaze ukhulume kuyo yonke inhlangano yebandla wakhuluma kubo uJosepha waqalaza futhi ngaphambi kokuba engelozize emfakashele wathi awu manje ngiyamthanda kodwa ngingumuntu olungileyo angikwazi ukushada nesifazane onjalo
and the angel of the Lord appeared to him in a dream And said, Joseph, thou son of David.
Futhi ngelothi enkosi yabonakala kuye ephutsheni esithi, Joseph, wena ndodana kaDavid, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho, ngokuba lokho kukhuleleyo ngokukaMoya oNgcwele. Oh, hey, induduze nje phone, yabo. Kuthi Maria endleleni yakhe ebheke emthonjeni intombi encane cishe iminyaka eyishumi nesikhombisa budala ishumi nesishiyagalombili ishoda indoda eyayikade iganiwe ngaphambilini futhi yayinabantwana bani indoda endala futhi yayithanda indoda futhi yayingazi ukuthi kungani futhi yayithanda intombi futhi yayingazi ukuthi kungani futhi imbabela apha yiza iye emthonjeni nokukha amanzi nakho konke ukuthi adisha phezu kwezinto eyayicabanga imibhalo akungabazeki khonako ukukhanya kwabanika phambi kwayo ngenkathi lokho kukhanya sekubalikile nakho kubingelosi ngiyazibuza ukuthi umariya omncane wazizwa kanjani nake nacabanga ngalokho na ngiyazibuza uma azizwela esaba njengoba ngenzile izolo yethi Maria yethi kusho ukuthi yima naka lokho engizokutshela khona ubusisiye esifazaneni ngokuba ufumane umusa kaNkulunkulu futhi uzozala umntwana ungazi indoda kodwa uzoba nomntwana futhi umzala wakho uElizabeth osemdala naye khulele naye futhi uzozala umntwana futhi lezi zibonakaliso zizokwenziwa
she said how will these be No, sing, I know not.
Wathi, ngabe kuzoba kanjani lokhu ngazi ubona ukuthi angazi indoda na wathi umoya ongcwele uzokusibekela leyo nto engcwele ezozalwa nguwe izobizwa ngendoda nankunkulu bahleki abahleka usulu babasha bafuna ukukusho wayekwazi wayazi ukuthi kuzokwenzeka ngoba unkulunkulu washo njalo manje kufanele ukuthi ngabe wazisa kanjani ngalolo suku lokusizwa noma ukuzela ukusoba kwengane ngenkathi lapho wayehambe nyuka nele ngane encane zenzake kanjalo futhi bonke besifazane begcina ibanga labo bonke benomsebenzi omuhle nalithi ukunikezela izingane zabo futhi babenazo zisokiwe futhi cishe impela bonke bedonse ukudla kodwa wayenamajuba afuywayo amabili ukuhlanza kokuhlanjululwa kwakhe uqobo Ngane ngane songwenge mbeleko enziwe ngokusuka ejokeni kwingemuva lentamo yenkabi ijoka ukusonga kwingemuva lenkabi lokho nje wakuyimbeleko emkhombeni babengena lutho yakhe babempofu kakhulu futhi nange emile ungabazeki bonke besifazane babegcina ibanga labo kulentombi encane bathi niyabo inevesandlebe niyabo ukuthi uNkulunkulu uzenza kanjani izinto zibukeke zingubuqaba ohe kumele nje adonze wulu ngo phezu kwamehlo kasathane ukungcola kujepho kungcola kujepho kuphika yilokho eyiki isikhibikazi lokho kuzange kuvimbe lokho kushaya enhliziyweni kamariya bagcina ibanga labo kuyo basenza into efanayo bambiza manje ngomgingiko ongcwele noma uhlanye noma yinto ethize umariya wayazi ukuthi ingane yayingekabani waqhubeka nje ngokufanayo Kona wo kufanele yini ukuthi baqaphele lapho Simeon ehlaze muve kumbini wayethengisiwe wahamba abe prophet wathi inkosi yabonakala kimi futhi yathi angizukukubona ukufa futhi wayenamashuba esishaka lombili nento ngalesi sikhathi angizukukubona ukufa ngaphambi kokuba ngibone insindiso yakhe oh Simeon usukhulile ndodana wakho ufomdala uthi ukuphambana ekhanda lakhe niyazi ungomncane yekeni nje akayingo ozi ngeke limaze umuntu kodwa Simeoni wayinezwe lenkosi wathi ngabana moya kaNkulunkulu ohlela kimi ngaba futhi ngayibheka ngitshela ukuthi Simeoni ungumuntu olungileyo futhi awuzuku uzokwenza ube ubufakazi lapha ya hey lokho kuphela uzokwenzelani lokho nkosi na leyo indaba yami ubone wami ungukuthi angeke impela athulule ilahle phezu kwabo ngalolo suku wawunofakazi awukulalelanga ngani na Ukhona umdala impukuthi ehleze ethembelini ekhuleka inkosi yembule kuye Simeoni uqinisile amen wayengayiboni imini ebumnyameni kodwa wayengakwazi ukubona phambili kunabantu abaningi namuhla abanamehlo amahle yena wabona ekumoyo uMesiya ozayo wayeseseduze umoya uhamba-hamba enhlizini yakhe ngiyabo ukuthi ibandla elincanyanyana elaba khona na uZakharia uElizabeth uMaria uJohane uAnna Simeoni abayisithupha ezigidini njengasezinsukwini zikanawo abayisithupha kubo uNkulunkulu wasebenzana nabo bonke babo bonke babesekuvumelaneni bonke bahlangana ndawonye amen Lapho simina umdala nakho kungena ingane encane wayengakaze azwe lutho ngakho nansi ingane futhi Simeoni wahlala kumini lakhe nomoya weza kuye wathi phuma Simeoni nangu wahamba ehamba engazi ukuthi wayeyapi njengo Abraham wayefunisisa ukuthile wayengazi ukuthi kwakukuphi kodwa waqhubeka nokuhamba ngemva kwesikashana ewema futhi umoya ngcwele kufanele ukuthi wathi kuye ilapha wafinyelela ngale ezingalweni zikaMariya waphakamisa ingane ezingalweni zakhe wabheka phezulu wayesethi inkosi inceku yakho manje mayihambe kulokhu kuphila ngokuthula amehlo am ayibhekile insindiso yakho into abantu bonke ababehlekisa ngayo lokho abesifazane ababekugwema Simeoni wathi insindiso yakho nkosi futhi cisha ngalesosikhathi nakukufika kwesifazane mdala impuputhi ehamba izungeza indlela yakhe ebhathazele ezethempelini futhi unikela kuyo futhi naye waprofetha ngoba wayebheke yona watshela umariya inkemba izohlaba inhliziyo yakho kodwa izokwembula izizinto zezinhliziyo eziningi niyabo kokuyini na manje itakele abange balabo besifazane bathi manje niyakubona lokho niyabona ukuthi hlobolunye lwesigaba na nakho lapho khona yabo yilokho-ke niyakubona ukuthi kukuphi na leyo ndoda endala ihlakazekile khanda nanso laphaya imi phambi kwaleyo ntombazane isifebe izama ukusho into enjengaleyo nakho lapho khona lowo mntwana oyiziveza ndlebe nikani lowo anomdala uhlezi phansi lapha ezilambisela ukufa futhi eqhubeka kanjani ngeke abe nayikuphi ubumnandi njengoba senza kodwa nakho lapho ukhona niyabo wayengaba kunoma yiziphi izinhlangano yezwe lapha wayevele emndenini omuhle impela niyabo futhi wayengaba ngowalapho kodwa nango niyabona ukuthi leso sigetshane sihlangana kanjani na o yebo amen into efanayo namhlanje ehlezi ezindaweni zasezulwini kukristu jesu ephakanyiswa ngumoya ongcwele impela yebo mnumzane o ngabe sinaso nje sinye isikhathi sincane yana na ngizofanele ngisho ukuthile nginomunye umlingiso lapha ngimbhekile ngaleso sikhathi lapho izwi labonakaliswa izazi ngifisa ngabe benginesikhathi fred ukuba wena ufunde lokho unakekho ephaketheni lakho na ngiqagele abaningi benu bakubonile kwiphephabhuku into omoya ongcwele ayikhulume ezansi lapha emfuleni eminyakeni engama-33 edlule basanda kukumba nje udisemba ziyisishiyagalolunye iyakufakazisa ngalowo sakanyezi kanjani ukuthi ujupiter nalezo zinkanyezi ekuhambeni kwazo yanalowo sakanyezi ukumaka kwakho bambile yileo kanye leso sikhathi lokhu kuhamba kwezinkanyezi okwangena ngaso esixuqwini salezi zinkanyezi futhi zaphoza phansi ngqonga sebhabhiloni futhi izazi zakubhala phansi niyakhumbula na zanqumula imikhondo yazo zaphendukela maphansi zaphinde zahlukana iminyaka eyizigidigidi zokukhanya futhi lezo zazi ezazingamajuda ezaziphezulu ebhabhiloni zabona lokho kuhamba kwezinkanyezi kungena kuleso sixuku lezo zinkanyezi ezintathu zazo zangena ndawonye futhi zenza leyo nkanyezi yokusa yodwa ngizazi ukuthi ngezwi kankulunkulu ukuthi kwakuyisikhathi lapho lezo zinkanyezi zihlangana ndawonye ukuthi wayezoba semhlabeni ingalezo sizathu zokuqala uphi lowo wazela inkosi yabajuda na uphi lowo ndawo ndawo ngokuba ngenkathi lezo zinkanyezi zikena kwaze kwaba imizimba yazo yasezulwini baphakathi kulo mzimba wodwa mkhulu wasezulwini lapha ngenkathi lezo zintathu zihamba ndawonye umesiya uzobe semhlabeni ngaleso sikhathi futhi ngenkathi zihamba zingena emkhondweni yazo lawo madoda azi ukuthi umesiya wayesesemhlabeni zaziyizinkakha emkhakheni yazo zazingamatoda amakhulu zaziyizinkakha emkhakheni wazo wesayensi yezenkolo zaziyibhekisisa hlangothi lwezenkolo kwakho futhi zabona lezo zinkanyezi ziphumela ngaleya ujupiter nosakasi bese ke zihamba zingena emqeni wazo wazo futhi zathi siyazi ukuthi umesiya ukhona ndawo ndawo
So he must be in Jerusalem because that's
the place of the Lord. And the world. And the Lord. 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 futhi bakhwela amakamela bahamba iminyaka emibili ezansi ngaphesheya komfula eTigris futhi badlula emaxabuzini nasemahlathini behamba beye emzini izinhliziyo zigcwaliswe ngenjabulo zazazi ukuthi leyo izinkanyezi yayilenga nini phakathi lapho futhi lokhu ngisho nosonkanyezi bathi namuhla umabona empeleni lezo zinkanyezi ziphinda zingena kuleyo ndawo bekuya kwenza inkanyezi yodwa lapho babemi khona bebuka kodwa kwadingeka bahambe kuleyo ndawo kukubona amen amen kuncike lapho omi khona kuncike kulokho kubukayo ehe ya ngakho-ke zazibona futhi zazilandela futhi zazisemqeni ngo kuyena ndaba lapho zazifike khona okusemqeni ngo nazo yazihole nebo yileyo ndlela ozofanele uthole yonke imibhalo esemqeni yonke into bese uhlala kulowo muqa nemibhalo yileyo ndlela kuphela kuzokuholela ngokuye ngokuqinisekile kuzokwenza manje qaphelani nazi izizwe zikhala uphi lowo ozele inkosi yabajuda na zingena ejerusalema inkanyezi yaziholela lapho kona ngoku ikomkhulu lobuhlelo kodwa lapho seziphendukela kuyo inkanyezi yazishiya zashe zangena mzini phansi naphezulu esitaladini zazicabanga ukuthi umuzi wawuyogcwala injabulo kankulunkulu phansi naphezulu esitaladini ngenjabulo zahamba zimemeza uphi lo ozele inkosi yabajuda na sibone inkanyezi yakhe ngenkathi sasisempumalanga futhi size kukhuleka kuyo khumbulani inkanyezi zaya ngasentshonalanga zazisempumalanga holela ngasentshonalanga isaqhubeka siholele niyabo ngokoqobo zazi owu loni nendiya kulele mpumalanga yePalestine futhi akube seningizimi mpumalanga futhi zaziya engasetshenelanga holela ngasetshenelanga niyalazi iculo isaqhubeka siholele kulokho kukhanya kuphelele nebo zona izazi zazisetshenelanga zishiya impumalanga ziya entshenelanga futhi zabonele inkanyezi manje uma zazisetshenelanga ngibheke ngasemuva aziyibonanga nebo zona ngekani zifika lapho yazihola khona lapho ke yazishiya futhi zacabanga nabo inkanyezi siyambile ngakho-ke naku sisemzini ngakho-ke oh he zathi wonke umuntu yacula futhi ujabule inkazimulo kankulunkulu isikhanyise konke ngakho-ke sesilapha siyazi ukutya kwethu siyazi ukuthi ukuzuza kwethu kephumelela njengoba siqaphelile kuhamba kwezinkanyezi kukho muntu akukho nkakha enganyuka labo futhi donze lezo zinkanyezi ndawonye futhi siyazi lapho leyo lapho leyo izinkanyezi ingena kulowo mzimba wasezulwini lesi yisikhathi umesiya angaze emhlabeni umesiya usesemhlabeni futhi njalo eminyakeni eminingi kangake yikhulu zidlula ukuhamba kwazo futhi yabo futhi-ke kunesipho esiye emhlabeni kabulani umesiya usesemhlabeni ngenkathi lelo qeqebane lezinkanyezi lihlangane ndawonye futhi zazazi ukuthi wayekhona ngakho zaya kuyikomkhulu lenkolo futhi ziqala ukuhamba zithi zahamba phansi naphezulu esitalatini lawa amakameli uphi lowo zale inkosi yabajuda na sibonile inkanyezi yakhe kwelezi mpumalanga kulapha ndawo uphi lowo ye ukuthukwa kunjepho zaya kumphristi omkhulu wathi kungahle ukuba wathi yini indaba ngani bafo ngani nina sikejale sizihlanye nabo ukuthuka kunjepho phezu kokuzuza kwabo ngempumelelo kwesayense ngamandla kankulunkulu siyibonile inkanyezi yakhe futhi zaziyizazi zikhaliphile zazisemkhakheni wesayense ezinkolo futhi zazazi lapho lezi zinkanyezi zifika lapho umesiya wayekhona ndawo futhi lapha indawo eyayifanele ngabe ikwazile yayingazilutho ngakho bengingacabangele izinkanyezi zimiye sitalatini zathi ha bukani lokho ha lezi zinkatshane sezinhlange zilalelane zithi uphi lo ozelwe inkosi yabajuda na azazi ukuthi uherod inkosi ezansi lapha azimazi ubhishophu sibani oh hey uphi lo ozele inkosi yabajuda na sibonile inkanyezi yakhe kwalesempumalanga bathi wozani lapha nonke ninazazi lapha ngapha ehe wozani lapha ngabe nonke niyayibone noma yiphi inkanyezi na angizange ngibone noma yini enjengaleyo nonke nilebosesensi wozani lapha ngabe nonke niyibonile noma yiphi inkanyezi noma kuphi na qhabo ngabe nibonile noma yini efana nayi noma yiluphi uhlobo lesibonakaliso singaqondakali na qabo asiboni lutho elinjalo qabo lutho kwamanje futhi into efanayo ababoni lutho abakwazi ukukubona Hey, I guess we're getting a befundis. And chilling gun, you know, boss, guys, this morning, Kayazi. Oh, which one in Galiba for Bakteris Kaj, Bandi Lapoton Gelina, Niazi Pegasus Kayazi, Niazi Jalo, Niazi Lapogon, Kuhamba Kayazi, Bukan Mazulini, Nizazi, Zogis Kayazi, Nabin to get a born and a Mayina. I was last this morning and your God, Yayapa. Ngokukhulu oyeni bonina lapho manje futhi abakwazi kuyibona yaqhubeka ngakubo ngo futhi abakwazi kuyibona qhabo sibonanga lutho oh ngiwelele lapho angibonanga lutho impela uyibona impuputhe kakhulu nje usikho kwakho kuba uyibone nyabo uma uphuputheke kangaka kani impela ngeke uyibone yilabo nje uNkulunkulu azoyembula kubo yilowo oyibonayo ukuhlale kungaleyo ndlela impela ungino owayengabona imvula ziphakaphakeni niyazi kodwa bonke abanye babengenakuyibona nyabo abayibonanga imvula phezulu lapho kodwa no uyayibona ungu-Abrahama wabona usarah ebambe ingane kunjalo kusibo abahleka usulu abathi yize wezizwe bangaka abantwana onabo manje la ngesingeza kanjani sehle ngebhayibheli izazini nabaprofethi yonke indlela ukukholwa kuyisiqiniseko ngezinto ezingabonwayo bayazi ukuthi izwi lakhuluma ngakho nako nabo ubufakazi bakho bayabubona manje kabelani oye izazi zethu aziyiboni le nkanyezi akukho lutho kuyo ngani nayo empeleni lapho babebuka futhi bangena neqembu elinjalo inkanyezi yaphuma into efanayo namhlanje yilokho kucima kukhanya kuningi kunjalo kukana neqembu elinjalo njengalelo elingakukholwa ngisho endaweni yokuqala futhi sizoba kanjani nokuhlangana kwamabandla na sizohamba kanjani ndawonye uma singavumelananga na kanjani inhlanganyelo ye yalokhu lapha emhlabeni jikelele onke amabandla ahlangene mhlaba na sizohlangana kanjani ndawonye uma sihlukene ngezigidi zamamayela na yabo sizokwenza kanjani lokhu na ama-evangelical nathi nalokhu nalokho nalokho nakho konke ndawonye futhi nokho sihlangene ndawonye nesigajane esingako senkohlakalo uNkulunkulu uthole unkosikazi umsulo ongcwele umsulo ohlala nezwi lakhe.
Jesus reproach for the word, and then we'll stop in just a minute.
Kulungile uthuka kuba Jesu ngezwi futhi ke sizoma imizuzwini nje uJesu wathuka ngenxa yezwi bukani lapha wayengakumela kanjani ukuthukwa lapho wayengonobuNkulunkulu ongene uNkulunkulu na wayenguNkulunkulu yena uqobo enziwe inyama manje niyazi ukuthi iBhayibheli lasho njalo samphatha izingelosi zambona cabanga nje ngalokho ngiyakholwa uTimotheo ukubeka into enjengaleyo yabo lokho ngaphandle kwempikiswane enkulu imfithakalo yokukhonza uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu wabonakalisa enyameni yabona izingelosi izingelosi zazisekuzaleni kwakhe kufanele ukuthi izingelosi zabuka kanjani phansi futhi zathokoza lapho sezibuke phansi emkombeni futhi zabona ongena uNkulunkulu amen kuba ngalizi bakuqala kubemeza namuhle emzini kaDavide kuzela uKristu umsindisi izingelosi zathokoza futhi zapha kuziza amaphiko azo amakhulu ndawonye futhi phezu kwamaqunzi ase-Judea zahlabelela udumo kuNkulunkulu eliphezulu ukuthula emhlabeni nentando enhle kubo bonke abantu yalibona izwi likaNkulunkulu ukuthi baliqaphelisisa ukulibona libonakaliswa futhi nakho lapho lalikhona manje usathane akakukholwanga lokho niyazi wathi uma wena uyingelosi yathi yiyo yilowo umehluko uma wena uyiyo yenza ukuthi lokuthi ake sikubone kwenza kodwa ingelosi yathi ukhona lapho izazi nesayense iyazi izinkolo zathi ukhona lapho amen ingelosi sizathi abaphenyi bezinto zasendule nakho konke namuhla bamba lezi zinto ezaprofethi eminyakeni embalwa edlule eziyofezeka futhi naba bemba abazange ngisho akukho mlando owake wathi uPontius Pilate wake waba semhlabeni ngabe benikwazi lokho na banye benu zikangele zesikole ngitshelana ukuthi kukube emlandweni okwathi kukhona iPontius Pilate ukuthi abangakholwayo bokuhleka usulu futhi bahlekise ngakho bathi akukwazi kube khona umbuso wamaRoma ogamalingu umbuso ogamalingu uPontius Pilate kodwa ishe emavikini isithupha dlule bamba itshe legumbi uPontius Pilate umbusi ohe umpethe njalo.
They said there never was a Ramesses.
Bathi akugazi kube khona iRamesses emlendweni, iRamesses phezulu kwedukuthi. Kodwa bahamba itshe ukuphenya ngezi zasendule iRamesses eyesibili. Kanale kuthi basho ukuthi lezo zinto onkazi zange ziwe phansi abaphenyi bezinto zesindulo babemba ngakhona futhi into yokuqala niyazi bahamba phansi phakathi lapho izinto onkazi zabakhona eJericho niyazi ngenkathi icilonge likhala bathi lokho kwakuyinganekwane nje iculo omunye umuntu alisho wayicula emuva lapho ya abahleki abahleka usulu basho lokho lokho kwakuyinganekwane nje akugazi kube khona into nje kazinto okaziwa futhi uJoshua ebetha icilongo futhi wagijima wenyuke la izinto ngeli futhi zawa ukaze kwaba nento njalo futhi abanye bomphenyi wezinto zasendulo omkhulu ongumKristu waqhubeka nje nokumba ngoba wayazi ukuthi kwakufanele kube kanjalo uhamba amafide ngamashumi amathathu nento ngaphansi lapho konke kwakho kwakukhona kwakukhona izindonga zinqwabelene ngqophezu kolunye nelunye njengoba nje izwi lasho bathi yayingekho into enjalo nje uDavid eke adlale ngokubethwayo kwakhe ihabu lezintambo ngoba music wentambo wawungaziwa kwaze kwaba sekhulwini iminyaka yeshumi nanhlanu bathi ngokaze kube khona into enjalo abaphenya izinto zasendulo bahamba izaze giphithe iminyakeni eyizinkulungwane ezine edlule babenokubethwayo okunezintambo amen ohe bathi mayelana nabantu bamaHeberu benze lawo matshe lezinto ezifanana leyo ngotshalo bomile yayingekho into enjalo abaphenya ngezinto zasendulo bayakomba lapha bathelani na leyo yisayense bathelani na izindaba zomuzi meBeru awakhaya iqaqeba lokuqala lomatshe lalibutshane bomile obude lesibili lalikoshiwe phisini abancanyanyana bamabibi kanti lesithathu kwakungekho tshane bomile kulo nhlobo Ohe izizo ziyahlukana uIsrayeli uyaphaphama izibonakaliso abaprofeti abazibikezela yebo mnumzane konke sekukhushulelwe kithi ngomfowethu tete wethu ngale kunjalo la iminyakeni bawo ledlule awukazi umhlaba webhayisikobhe uke wenza lokho okwenziwe esikrinini kuze indatshana ye the Ten Commandments kaCecil de Mille esikrinini kuze impilo kaJesu Kristu ngoBen Hur esikrinini kuza ithe Big Fisherman ngokuqhuba kaPetro nayo yonke le midlalo yezinkolo obungukuthi amabhayisikobho enqabile futhi angcolisa futhi aladla kodwa uNkulunkulu emandleni akhe anamandla wakuqhumisa kwazakala ngokufanayo nje Kona manje lezo zinto ezishiwe eminyakeni embalwa edlule impofu inceke encane zijobile mina uqobo kaNkulunkulu ngathi kukhona ukukhanya kwami futhi kwakhuluma nami futhi kwangitshela izinto okumele ngizenze abantu bahleka futhi bathi uthatha ukuphambana kancane ikhanda kukhona isithombe sakho isayense yakuthatha kulapho iqiniso ngathi isifazane usibekele ngokufa bathi njengethunzi manje lowo umpedo uyazicabangela lokho nje kukhona isithombe sakho uNkulunkulu uyokwenza amadwala memeze uyakwazi ukwenza lokho afuna ukukwenza
Jesus the reproach for the word the divine son
uJesu ukuthuka kwezwi indodana enobu uNkulunkulu kaNkulunkulu lapho uEmmanuel ichazile njepho makuthi sone singakholwayo simbophe sikhafulele busweni bakhe futhi sihluthule idlanzana lentshebe futhi simfune ukuba yenze noma yini ngakho ukuthuka kwezwi yini na ukugcwa lezo izilika baba
But remember, he must stand the reproach of death.
God kodwa kumlali umele amele ihlazo lokufa uNkulunkulu ongena kufa futhi yena kuphela ongafa ukuze yasindise isoni akekho umuntu esibili noma umuntu esithathu owaye ngakwenza uNkulunkulu uqobo lwakhe kuyena ongakwenza Kuthi nakho yapha enkolo wathi akukho umuntu owake wanyukela phezulu kepha lowo wehlela phansi ngisho indodana yomuntu manje sezulwini amen
They said, our fathers eat
men
in the wilderness.
But you're not the man of the world. You feel what you feel. 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 You feel
It said you're not 50 years old.
But now, I'm going to go to Abraham. Abraham. What? I'm going to go to Abraham. I'm going to go to Abraham. I'm going to go to Abraham. I'm going Niyakumbula kusukuqina leli bandla likebile la selawujikeya bamkhiphela ngaphandle ngisho aphume ebandleni uyabona ukuthi sekukuphi manje na uyabona ukuthi kundali ngimemeza ngokumelene naleyo nqubo na
Why did Jesus let sinners bind him it was to fulfill
Ugalo chezavumele izoni zimbophe na wabungukucwalize izwi kulethe kuthunga kuNkulunkulu efa uNkulunkulu wakudingeka afe wakudingeka abe inyama ukuze afe uJesu wayikwazi lokho wabatshela ngakho wathi kilizani lethempeli futhi ngizolivusa futhi Ayo munye umuntu alivuse ngizolivusa ezinsukwini ezintathu ngizokubuyisela ngqo emuva futhi litilizeni ngizolivusa.
Jonah was in the belly of the whale for 3 days.
Jonah, why is this sweet as I'm coming to Zuka's entire Labus of Mutati? Can Jalan and Lutan Mood is over since the Adium Club? Footy, Abogondana, Shoyabo, Utuka Ways, why a yin? Maje, Bastego Sud, Goof, Ubuvoga, Footy, a good pin, Lupagate, Bobutin, Gagabuka, Abula, who's a girl of Pagate, Footy, and let us all the singing citizens of Mood, as he says, it's Muelisake, a good pin, Lupagate, a Siokumukel. Yabo yena ube izithelo zikumuntu uba izihlobo zomndeni esingumhlengi futhi kwadingekamela ukuthuka kwakho konke ukuhlekwa usulu nakho konke okwenziwa inhlekisa njengabafo abayizinceku zakhe benza phambi kwakhe. NjengoMose njengoNowa njengabo bonke abanye abamela lokho kuhlekwa usulu wayedingekamele ukuhlekwa usulu ngalina wayenezwi futhi wayeyizwi ingakho bamhleka usulu kunaninini wayengwele kuNkulunkulu lezi uqobo lwalo. Haleluya! Lokho kwamenza uJesu wathi nina abazenzisi wathi naka amajuna abaprofeti futhi yini labafaka lapho bafika nezwi likaNkulunkulu futhi anibakholwanga ninecala ngamunye wabo. Vinicius, ngikubule Thandi angishaya izwi ngolunye usuku ngizobeka icala lesi sizukulwane ngokubulela uJesu Kristu simbethela kabusha ngizoletha ukubekwa icala ngaphambi kwaleyo nhlangano yabafundisi. Ngikubule Thandi banecala ngegazi likaJesu Kristu ngokumbethela kabusha. Yebo mnumzane, beka icala wonke. UPetru wababeka icala ngosuku lePentecost wathi nina ngezandla ezibuthakathaka libethele inkosana yokuphila leyo uNkulunkulu ayivusile. Singofakazi waletha ukubekwa kwecala.
Hallelujah. I'm
going to
take the word of God and
die. Amen. Yebo, oh, abahleki, abahleka usulu, bahlekisa ngaye, bamthuka, wahlala nakho ngqo. Amen. Oh, bekise sala kwenzayo. Waye indodana kaNkulunkulu. Wahlupheka ngokufa ukuza bulele sona. Wayedingeka yenze lokho. Leyo ndlela kuphela esasibulawa ngayo. Futhi wenze lokho. Futhi wakumela ngoba bonke abanye benze. Ngoba bonke emuva lapho babe nezwi likaNkulunkulu elincanyane. Sizathi uJesu wathi njalo. Izwi lenkozi lafika kubaprofethi. Futhi yimuphi kubo? Wathi ukuthi oyihle inkolo yenu ehleliwe. Abangayikhandanga manje futhi bayibulala na. Imuphi kubo wamukela abaprofethi na? Kuleke nakayithuna labo ngemuva kokuba sebehambile. Wathi ninecala lokubafaka lapho. Kuleke wabanikeza umfanekiso ngokuqashwa kwesivini nezinceku ezafika baziphatha kabi. Kuleke ekugcineni zathi manje sizobulala indodana ngoba iyindlalifa. Yabo, wo zathi kuthela lapho sezibone lokho. Yabo, kodwa wayefanele amele ukuthuka futhi lapha uzibophile yena uqobo waholela kufeni ukuze abulawe ukubuyisa kuphila kuphakathi. Uthemba uNkulunkulu, oh, ngimthanda kanjani, ukubuyisela kuphila kuphakade futhi avuse yonke indodana kaNkulunkulu phansi kutebulo onyakeni owama nalelozi futhi wathatha ukuthuka. Kunjalo ukuba wayengafikanga uNowa wayengeke avuke. Ukuba wayengafikanga u-Eliya wayengeke avuke. Ukuba wayengafikanga uNowa wayengasoze avuke. Ukuba wayengafikanga sizathi wayeyilelo wundle lamiselwa ngaphambili eliza kuthatha ukuthuka phezu kwakhe futhi life ukufa kwalo lonke izwi likaNkulunkulu elikhulunywa futhi lamadoda alungile ayelimele wayefanele. Ngeke omunye wayengakwenza uNkulunkulu uqobo lwakhe futhi wafika futhi wathatha indawo ukuze ahlenge futhi anikeze ukuphila kuphakade kuye yonke indodana kaNkulunkulu emele izwe elifanayo futhi yayiyohlupheka ngobuthuku. Yabe ndinala kaNkulunkulu phansi kutebulo onyakeni eyayiyo mele kuthuka ngokungekho muntu owayengamthenga kodwa ngokukholwa wabona lowo mhleki eza. UJobo wambona, uJobo wamele muva lapho futhi bathi wo uyisole esifihlakele uNkulunkulu ukuphatha kabi njengoba uyisole esifihlakele. Wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona ngezinsuku zokugcina uzoma emhlabeni nakuba izibungu zesikhumba ziphuphisa lomzimba nokho enyameni yami ngiyombona uNkulunkulu. Ngakho wathi kungani ngamthuki futhi ufe naye? Wathi ubuke
ubheka njengowokuhawukela umsizi ngathi khulumisa kwesifazane esiwule amele nakho lapho ayekhona ngiyazi ukuthi uyaphila futhi uzokuma ngosuku lokugcina ukuba uJesu wayengafikanga uJobe ngabe akahlengwanga ngoba wayeyiwude lahlatshwa ekusekeleni kwezwe wayeyazi indawo yakhe wayesazi isikhundla sakhe lesi sizathu ubaluleke kwasiqonde leso sikhundla ngalolo suku ngekathi iphuma lapho wathi uma mina bewulabo umnyeke wathi ngaye ngafanga wathi mnewele uza kuvuka wathi yebo kodwa ovukweni wayengumfana lokile uJesu wathi kodwa ngingukuvuka uyakukhola lokhu na wathi yebo kodwa ngiyakukhola ukuthi wena indodana kaNkulunkulu eyayizofika ezweni wathi nimubhela kuphi na wo nako lapho ukukhona he wakuqonda lo wesifazane omncane wayengasho lokho wayenodevela abayisikhombisa abakhishwa kuye wayewazi amandla kaNkulunkulu ayengajaja kuziqhenya nengcindezi lakho konke akususe kuye ayengajaja lowo mncane umoya wobugovu wasesikoleni esiphakeme uphume kuye futhi ayengameza isinto lesisha wakhipha odevela abayisikhombisa labo besifazane babazi lokho ayikho owamamukela bayazi ukuthi yini angabenzele yona bakanjalo namhlanje futhi kwakumele nje lokho ngokulandelayo nakho lapho ekhona usifazane washo lokho futhi yena niyazi ukuthi kwenzekani oh bonke abayohlupheka ngezi lifanayo wafela leyo nhloso ngokubuye kuphele owayengafo ukukwenza ngoba wayeyizwe wayeyizwe izi libonakalisiwe bonke omunye babekade benokujula ngane kepha lapha kwakungukugcwala kukaNkulunkulu kuye ufanaye yikho namuhla amaHebheru 13 sishiyagalombili uJesu Kristu nguyizela namuhla naphakade elelani ngiyavala ngempela ngizokwenza ngifanele nje sengisedlulile kude isikhathi akagaza lowe negamelu lodwa ngabe waliloba na akazange lobadama kungani la wayeyizwi wayeyini la mazwi ayegade lotshiwe wayengukubonakaliswa kwalelo yizwi utumo manje ngizize ngikahle wayeyizwi wayengadingekile ukuba lobe lutho wayeyizwi lelizwi elilotshiwe libonakalisiwe utumo uNkulunkulu nguye namuhle izilo namuhle laphakade uyizwi yize libonakalisiwe wena wathi ngabe kunjalo futhi uphenem na bekisisana uJehova ema emuva lapho futhi phephethe kaphesheya ekufana namagagazi kaleya futhi wenzela uIsrayeli indlela kubadlule kuye bekisisana uJehova esenyameni uthi thule uthi thule lapho amaza ayeshaya kuyini esivunguvungwini futhi uDevon emunca uyo yonke into kanjalo wathi thule uthi thule futhi ke samlalela imimoya nakho konke wayenguJehova.
Hey man, that Jehovah that could stand there and sprinkle a few dewdrops out that it fall to the earth and be made bread to feed the people he stood and took five.
Amen, Lord Jehovah, wayengamakaleya futhi yafafaza amazolo ambalo alenze liwe emhlabeni futhi yenziwe isinkwa ngondla bantu. Wema futhi wathatha izinhlazo ezihlanu nomama aqebe enkwane amahlanu lezinhlazo ezimbili futhi wodla izinkulunkwane ezinhlanu. Wayeyizwi, amen, amen, uyizwi futhi uzohlala eyizwi futhi mina nendlu yami miss your cause izwi.
Oh, I want to see him. Want to look up on his face.
Oh, ngifuna ukumbona, ngifuna ukubuka ubuso bakhe. Lapho ngicula njalo njalo ngomusa wakho sindisayo, izidalatini zenkazimulo, mangiphakamisa iphimbo lami. Lapho zonke izikhathazo sezedlulo ekhaya kugcineni, ngithokoze njalo njalo. Oh hey yebo thwala ukuthuka kwezwe ukhona ukuthuka kuhambisana nezwe hlala ngonezwe futhi thwala ihlazo asikhuleke
Jesus as the other night Lord I cried oh Jesus what will you have me do
Jesu njengobunye obusuku inkosi ngakhala oh Jesu ufuna ngenzeni la ngingenzani inkosi na ngibone lezi zinto futhi ngazi hore siphile kulo ngingenzani inkosi na ngingenzani na
I pray for the my little church your Lord I think of the little
kulekele ibandla lami encane lapha nkosi icabanga ngezinyoni ezincane embonweni izinto ezike zabakhona lezinye izinyoni ezaziyizinto ezinkulu kodwa kokukhona izitaka ezintathu zazo nkosi kodwa ngenkathi lezo zingelosi zingenelela kwakungekho izinyoni ezisele
the little messengers has been wonderful Lord but I believe that there's something just fixing to take place
izichinge ezincane zibe zimangalise Nkosi, kodwa ngikhole ukuthi kukhona into ethize elingizelela nje okwenzeka. Makube njalo Nkosi, sibumbe futhi sifanise nendlela yakho, silubumba, wena ngumbumbi. Lelo suku olandelayo Khisimusi Nkosi, siyabonga ngesipho sikaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu usipha sona, nakuba lokhu kungaba okunye, njengoba sikholelwa ezinhliziyweni zethu. Ezinye izinkolo zezabahedeni zosuku abazamile ukuyibumba futhi bayenze ibe njengemisa, imisa likaKristu.
But we are not coming in that way of Santa Claus and Christmas trees and
kodwa sizi ngaleyo ndlela ka Santa Claus nezihlahla zika Christmas nemihlobiso, kodwa sizegamele Nkosi Jesu ukukhonza uNkulunkulu wasezulwini owenziwe wangena enyameni njengathi futhi wahlala phakathi kwethu ukuzihlenga.
Suffered the reproach.
Futhi wahlupheka ngokuthukwa kwegama, wahlupheka ngokuthukwa kwesiphambano, ukuvumele isikhungo seze sibeke u-Emmanuel kufeni ukuze asilethe kuphileni phakade. Singobani Nkosi na singobani ukuthi sifanele sigweme nayi noma ikuphi ukuthukwa na? Nkulunkulu senze mabutha ngamakhawu, nginikela lamazi kuwe Baba, angahle ukuba aphuliwe, ngikhathele futhi ngikhandekile njengoba nginjalo, kodwa Baba vuza laba bantu ngokuhlala nokulalela. Ngikungathi amandla avusa inkosi yethu futhi amethule kithi lapha ukuba abe umsindisi kulolu izinsuku zokugcina. Kwangathi angaphilise yonke imimoya ephakathi lapha Nkosi ekusondeleni kokufika kwenkosi uJesu. Makube njalo Baba. Kungisa bakulayo nabahluphekile abaphakathi kwethu, boba izinhliziyo eziphukile Nkosi, sidlule kobuningi kakhulu. Inhliziyo yami inezibazo eziningi kakhulu kuyo Nkosi, ezimpini ezinzima. Ngingumakade bona omdala, ngisize Nkosi, ngidinga usizo lwakho. Mhlawumbe konke lokhu kuqeqeshwe kube ngokwenhloso, ngithemba ukuthi kube yikho Nkosi. Ngisize uNkulunkulu futhi size lelibandla futhi usibusise ndawonye. Busisa abantwana abancane, ngicabanga ngabaningi namuhla abancane abafo, abancane abampofu abangeke bamukele lutho laphaya. Futhi ngikhulekela ukuthi uzoba nabo futhi ubasize, banike ukuphila phakade Nkosi. Lokho ngokukhulu, leso isipho sikaKhisimusi sisifunayo, ukuphila kukaJesu Kristu kuba kulawule futhi kubuse zweni yami. Lokho engikufunayo Nkosi, sibusise ndawonye manje, sinikelela amazi kuwe. Mawabe noma phi lapho befisa khona Nkosi, noma phi lapho lezo zinhliziyo zivulekile khona, kwangathi bangaveza isikhathi esikhulu sensindiso. Egameni likaJesu, amen. Noma ubani bangaka bamthendayo na, nibase kuphuthumeni obungako ngakho noma kanjani na, ngiyamthanda, ngiyamthanda Nkosi, ufuna ngenzeni na? Ningakhohlwa izinkonzo kulobu busuku. Niyazi ukuthi uKhisimusi usho ukuthini manje na? Lesi isipho sami sikaKhisimusi, leli yilelozi Nkosi. Uma nje ngingavumela mina uqobo, uma nje ngingazithelisa mina uqobo endleleni ukuze izwi lakho lingakuzwakalisa, lona uqobo liphume lidlule ngapha. Leyo yinto enkulu kulezo zonke engaziyo ngayo. Manje ngicabanga ukuthi banezinto ezithile bafuna ukuzinikeza abantwana. Manje ngizobuyisela inkonzo kumfowethu Neville. UNkulunkulu anibusise, mfowethu Neville.